Ngiyabonga mfowethu Neville, ngenkathi sisalokhu simile asikhuleke.
Almighty God, author of life and giver of all good spiritual gifts.
Unkulunkulu somandla amqalisi okuphila nomnikezeli wakho konke okuhle iziphiwo zikamoya impela siyabonga manje kwalesi esimangalisa kakhulu esigqamile isikhathi senhlanganyelo ebukoneni bakho siphawula ukugqama okukhulu ezimpilweni zethu Nkosi isikhathi esingasoze sisikhohlwe akunandaba ukuthi besingahlala isikhathi eside kangakanani futhi siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi ngalobo busuku bokuvala siqaphela umbhalo ngosuku lokuvala lomkhosi uJesu wama phakathi kwabo wayesememeza kakhulu uma umuntu omile makeze kimi futhi ngiyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi lokho kuzophinda futhi kulobo busuku ukuze sikwazi ukuze iphimbo lenkosi yethu sibiza futhi sibizele enkozweni yakhe ukuhamba sisondele kakhulu siyezwa ukuthi sesilizwile vele iphimbo lakhe ekuvulweni kwalezi zimpawu likhuluma ukuthi usuku lokugcina nesikhathi sesiseduze yipha lezi zibusiso esizicelayo Baba egameni likaJesu Kristu nangodumo lwakhe amen. Hlalani phansi. Ngithanda ukwengeza lokho okwazi zonke izinkonzo sengake ngaba nazo empilweni yami. Ngikholwa ukuthi leli viki libe isikhathi esinenkazimulo kakhulu impela sayo yonke impilo yami ezinkonzweni. Akunendaba ukuthi ngibone izimangaliso ezinkulu zenziwa kusobala ngaphambili nezinkonzo zokuphilisa, kodwa lokhu kungaphambili kwalokho. Bengesinge sezikhathi ezinkulu okungukuqama kwempilo yami ngokuba lapha nokubona ithabanakele elincane lithatha lokho kubukeka okwehlukile. Akusikho lokho kuphela, kodwa ingaphakathi lithatha kubukeka okwehlukile. Futhi manje bengibuza uBhili ubelangazelele kakhulu mayelana nokuza futhi angithole uthembe kukhona elinye iqembu elibhabhathizwayo okungukuthi kugijima phezu kwekhulu kuleli viki labantu bebhabhathize egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho siyabonga futhi uNkulunkulu anibusize. Futhi manje uma ningenalo ibandla lasekhaya siyanimema lapha ukuba nize futhi nihlanganyele kanye nathi. Khumbulani nje ukuthi ibandla livuliwe asisilo ihlelo futhi ngithemba futhi ngethemba ukuthi alisoze lawa ihlelo. Inhlanganyelo nje lapho abesilisa nabesifazane nabafana namantombazanyana bahlangana bazungeza itafula likaNkulunkulu nenhlanganyelo ngasezwini futhi sinazo zonke izinto ngokuhlanganyela. Manje futhi sinomelusi oyisimangaliso indoda kaNkulunkulu yangempela futhi sibonga kakhulu ngalokho. Uma nizokhumbula umbono sekwedlula unyaka lokho kudla kwaqongelelwa endaweni futhi kunjalo impela. Futhi sesinendawo manje enele okwamaklasi kasethu esikole kwaye yonke iminyaka futhi nje sibonga kakhulu ngaleli thuba. Abanye bashilo ngesinye isikhathi kuba nje bebe namaklasi kasonto sikole lapho ebebengathumela khona abantwana babo. Manje nina banawo manje, ngakho wozani nje ngqo futhi nibe nathi uma ningenalo ibandla lasekhaya. Kuzobala uma ninebandla elihle lapho elikhonza khona futhi lishumayela evangeli kanjalo njalo ngani lelo ngelelo ngelinye nje iqembu lethu niyabo kwenye indawo. Kodwa uma ningena ekhaya futhi ngiyaqonda ukuthi abaningana babe uthuthe esuka ezingxenyeni zezwe ukwenza leli libe ikhaya lasebandleni futhi sinimukela ngempela lapha ezweni lenkosi. Futhi ngiyakhumbula ngiqakele ngenkathi ngisuka ngilitshelile ukuthi izinkonzo ngokwazi kwami zizoba lapha eThabanakele. Angazi namanje ukuthi yini konke inkosi nakho kwami ngesikhathi esizayo ngethemba lonke esandleni sayo. Hayi inkoloze kumbe noma yini, ngiyalinda nje usuku nosuku kuyo kuba ingiholele endaweni kuya lapho ebengingaya ngokungcono kwenkonzo yayo. Futhi uma isiqedile ngami khona ngithemba ukuthi iyongemukele ekhaya ngokuthula.
And now
futhi manje ngibonga kakhulu ngobambiswane lwabantu bethabenakele. Njengoba uBhili ubengitshela ngaleli viki ukuthi ngiyacabanga lonke ikhaya elimelwe lapha ngakuleli thabenakele linomuntu nabo. Bavula amakhaya enu nezindawo futhi bangenisa abantu abebengeke baba nandawo abangaya kuyo. Manje lezo yizenzo zamaKristu ngempela. Namanye amakhaya avele nje anamathisela wonke umuntu kuwo wonke amakhona amancane abebengaba nawo ukuthelela abantu indawo yokuhlala ngoba lezi bekuyisikhathi esinzima ngempela. Ngenxa yalokhu olunye uhlobo lodaba obeluqhubeka mayelana nezwe lezemidlalo, olunye uhlobo basketballer noma enye into nezindawo ezigodliweyo ebezenziwe kanye neqembu likhulu leli vela. Ngicabanga ukuthi abamelwe lapha kuleli banje encane ecishe balapha emashumini amabili nesishiya galombili noma izifundazwe zingamashumi amathathu zimele khona lapha ebandleni ngaphandle kwezizwe zakwamanye amazwe ezimbili. Ngakho nalevuselele encane ngakho lokho kuthatha indlanyana impela qobo lwakho. Ukwazi nge bengibuza namhlanje nabanye abantu ngathi bengiqonda ukuthi bebengebaningi kakhulu abantu base Jeffersonville ngapha emhlanganweni. Omunye wakhuluma wathi asikwazi kungena. Awu lokho bekuyilokho ke bekuyileso isizathu. Enye inqubo mgomo kanjalo njalo bebefuna ukuze emhlanganweni kodwa bathi babekade bekhuluma ngapha bathi kodwa bayenyuka futhi abakwazanga ukungena ukuthi bisivele igcwele phama ngaphambi kokuba kube ngisho isikhathi sokuba bakwazi ukungena. Ngakho baba nesikhathi sabo mhlawumbe kamuva futhi abezanga. Ngakho manje abantu bavela kwezinye izindawo. Ngakho sibonga kakhulu. Manje angazi into elandelayo engalandela lalena ungaba ngamacilonga isikhombisa umunye umlayezo kodwa ezimpawini ngokuphathekayo yonke into ifakiwe. Iminyaka ebandla yehla futhi siyibeka kuqala okwakusemqoka kakhulu umqoka kakhulu kodwa okwaleso sikhathi. Manje ukuvula kwezimpawu kuyakhombisa lapho ibandla liyakhona nokuthi liphela kanjani. Futhi manje ngicabanga ukuthi babo sezulwini ube nomusa ngempela kithi ngokusivumela sibone sinakho. Futhi ngisho lokhu ngibuka amanothi amadala engashumela ngawo eminyakeni eminingi edlule. Ngangisanda kungena nje futhi ngisho lokho engangicabanga ukuthi kwakuyiqiniso futhi ngiqhubeka kwakuphele kude le nomuqa. Futhi manje zonke zalezo zimpawu ezine ngakinakho cishe kuyintshumayelo imizuzu engamashumi amabili konke okwakho. Abagibeli abane bamahashi besambulo ngawaphosa ndawonye ngase ngithi elinye ihashi laya kwelimhlophe ngathi mhlawumbe lowo ngunyaka wasekuqaleni nehashi lilandelayo kwangena indlala. Ngase ke ngiqhubeka kanjalo kodwa he ngenkathi izi lembulwa ngempela kwakuqhele ngamamayela ikhulu kukho. Ngakho kusifanele ukuqapha futhi silinde futhi mhlawumbe kwakufanele kube yilesi sikhathi sokukwenza. Kungahle kube nezinto eziningi ezishiwoyo ezingahle zingavumeki nabanye abantu kodwa ngiyakholwa nxa kufika isikhathi esikhulu sokusonga futhi sihlangabeze inkosi yethu nizothola ukuthi kwakuqinisile kunjalo ngempela. Manje abantu abangabanga phandle kwedolobha bevela macala onke ezindaweni ezihlukene bengena bevela ezifundazweni ezehlukene nezizwe. Ngibuthokozela kakhulu ubuqotho benu ukuhamba lonke ibanga nokuthatha amaholiday enu nabanye babo ngisho bengenazo nezindawo zokulala. Ngiyazi ngoba ngikwazile ukusiza abanye babo bathole indawo yokulala bengenayo ngisho nemali yokudla ngayo kumbe noma yini enye. Futhi ngakho futhi ngisho nokuza empeleni bebheke ukuba kwenzeke into ethize kuyinakekela. Futhi nokukhola okukhulu kangaka kulokho ukuthi akunendaba ukuthi uma bezodingeka bahambe bengenakudla noma ngisho indawo yokuhlala bafuna ukuza bazoza lezo zinto zenzeka empeleni. Lobo ngobuqhawe ngempela niyazi futhi wonke umuntu ube yikhulu lamaphesente nje. Ngihlangane nosibali wami emuva lapho obebe wayebeke isitini sendlu yokukhonzela kanjalo njalo futhi bengimtshela mayelana nokuthi ngiwuthokozela kanjani umsebenzi wakhe. Ngisuye umbazi wamatshe ezitini noma ngazi lutho ngakho kodwa ngiyazi ukuthi yini khona elisikwele nokuthi ngabe silungiswe saba uhlobo lukahle yini. Kuthi uthe ngizokutshela wathi asikaze sibe khona izikhathi ezinjalo cishe impela usewake wabona kuzwana kunje phakathi kwamadoda nxa wonke esebenza ndawonye mfowethu Wood mfowethu Robertson na wonke umuntu nje bebeka endaweni yabo yonke into nomfowethu obeka kuzwakala komsindo iqonde impahla yonke edingekayo yemibhobho yokukhuluma emphakathini nayo yonke into ebandleni bathi yonke into yasebenza kahle nje nxa kukhona into abayidingayo kwakuba khona indoda ema lapho kuba ikwenze ngakho kuNkulunkulu ukulo lonke uhlelo sibonga kakhulu ngalokhu abanikeli abakhulu abaningi ebandleni kusiza ukukwenza njengomfowethu Dawu nodadewethu Dawu nje behlezi lapha nabaningi abanye onikele kanzima kulesi sisusa futhi ngicabanga ukuthi ngase impela isikhathi abashodi nangoluncuvu futhi konke kukhokhelwe ngakho sibonga kakhulu ngalokho kumulani ibandla lakho ngokuba uyinceku kaKristu futhi lokho eyakhelwe khona lapho umnyango ovulekile ukwenza izinceku nangezinceku esezivele ziyizinceku zikaKristu ukuba zingene futhi zizithokozele ngasemhlakayeleni kaJesu Kristu futhi sivuna nazo ukuthi wonke umuntu wemukelekile futhi manje nxa ningizwa ngezinye izikhathi phansi kwesikhathi sokugcobo futhi ukuhala kwehlise ikhethini enhlanganweni angikondile lokho ngokumelana nomelusi wakho noma ngokumelana nanoma yimuphi umfowethu udadewethu ebandleni ngoba empeleni uNkulunkulu nabantu kuze zonke izinhlangane lapho kodwa akayemukeli inhlangano wemukela umuntu ngamunye enhlanganweni ne akuthathi inhlangano ngakho-ke nxa abantu bebopheka kakhulu ngasenhlanganweni khona-ke akukho okunye abangakubona kodwa nje lokho ibandla elikushoyo niyabo nalokho kwenza kungabi nenhlanganyelo nabanye futhi ubo uNkulunkulu angathokozile ngayo futhi kuludaba lokwezo ungagazi lwamiswa nguNkulunkulu ngakho manje angiqondile noma ubani umuntu ngamunye iKatolika lamaJuda noma kungahle kube yini noma iMethodist iBaptist iPresbyterian noma yiyiphi inhlangano akukho zinhlangano no nokungesiwo amahlelo nabo bonke uNkulunkulu nabantwana bakhe abahlezi phandle phakathi lapho niyabo futhi izikhathi eziningi ngikholwa ukuthi baphandle lapho ngenhloso ukunikeza kukhanya kudonsela ngaphandle labo abamisele ngaphambili macala onke ndawo zonke nananga lolu suku olukhulu siyobona ke ibandla lenkosi uJesu Kristu lizobizelwa esikhathini esikhulu somhlangano emoyeni futhi sonke siyokwenyuka kuyihlangabeza futhi ngibhekele lehora manje kuningi kakhulu obekungashiwo futhi kulobu busuku kobokugcina ubusuku bokuvala njengokwetshelekile wonke umuntu enkonzweni yokuphilisa ngithola ukuthi phansi kwamathemba ezinto ezinkulu ukuba zenziwe enkonzweni yokuphilisa ebenza baphakanyelwe amaphaphu ukuba novalo bese kuthi-ke ngithola into efanayo kulobu busuku ukuthi wonke umuntu phansi kokulindela lokubona ukuthi kukanjani futhi ubusuku ngabunye bekungaleyo ndlela okokuvula kwalezo zimpawu manje ngifuna ukwenza lokhu kucace ngempela ngaso sonke isikhathi lezi zimpawu lufike endaweni yonke into engake ngayikholwa kuzo nofundile ngabanye abantu bekuphambene nalokho okufika kimi ekamelweni futhi umqondo wami kulesi sikhathi isizathu sokuba ngibe naleyo nkonzo yokuphilisa kulukhukusa ngoba umqondo wami wokobuntu usudeda kakhulu endleleni yami uqobo yokucabanga ngizamile ukuhlala ekamelweni nezisitho zivaliwe nelambu likhanya lolu usuku lwesishiyagalombili futhi ngingangeni ngisho nasemotweni yami ukuba ngiye noma kuphi ngidingeke ngihambe nabanye abafowethu sehlele emabhange kusayina amanye amanothi nezinto ngemali nezinto ebezebolekiwe kwenzelwa leli bandla kodwa ngibuyele emuva ngqo ngase ngiyodadisha ngqo ngixakile akukaze kube khona loyedwa umuntu osho noma yini kumbe ngokotshelekile bayangongotha futhi bedonsa futhi amacala onke akukaze kube khona neyodwa into bekuyisimanga ngempela lapho kade ngidla khona komfoti wood ngokuvamile leyo ndawo igcwala phama izungezwe izimoto futhi babe nabantu abayisishiyagalombili noma bayishumi abehlukene obezoza futhi bahlale nabo ngalezi zikhathi futhi akukho namunye wabo zayo. Manje-ke kulokhu kuza angisoze ngakukhohlwa lokhu kuza umusa womsindisi wethu kweyakhe ekhathele inceku ekhandlekile ngenkathi sengiphendule umbuzo womuntu ozihluphekelayo futhi ngokwazi kwami konke ngicabanga ukuthi ngenze kahle futhi khona manjalo kwaba sengathi bengithathe into ethize kumntwana ngilahlwe kakhulu icala futhi bengingazi ukuthi bekuyini. Futhi ngicabanga mhlawumbe ngenxa yokuthi bengiphikelela ukuba ngifinyelele kuleyo nkonzo yokuphilisa mhlawumbe omunye egula kanzima kakhulu ubedinga kukhulekela ngayo lo nkathi ngase ngibuze izethameli emizuzwini embalwa kwembulo nomunye wathi ungephinde yini ufunde yakho ufunde indikimba yakho na noma ukuthize futhi lezo sikhathi ngacoshe isinqamu sephepha ngase ngizifunde futhi ukubona ukuthi besithini. Ngase ngibuka phansi encwadini futhi bekwehluke ngakho konke umbuzo ebengiwuphendula nebo angeke ngidlulisele lokhu kini uma kungena kungaphezu kwemvelo lo ngumqondo kaKristu uqhela kakhulu ekucabangeni kwakho uqobo kuze kuthi emqondweni wakho uqobo ngilokhu angingazami ukuchaza lokho ngoba ngingeke niyabo bengingekwazi ukukwenza akekho bengakwenza wengakwenza kanjani lowo muntu lowo ngu-Elijah ame lapha entabeni phansi kobukhona bukankulunkulu futhi wadonsa umlilo wehle uvele ezulwini kwase kuba yimvula-ke ngo emva komlilo na wayese evala amazulu futhi alinanga iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha futhi ubuyele emuva ngo futhi ubize imvula ngalo lolo suku olufanayo futhi phansi kwalolo gcobo kanjani wayesekhipha abapristi abangamakhulu amane wayesebabulala waseke balekela ehlane ekhala kakhulu ngenxa yempilo yakhe ngosongo lowesifazane wedwa. Yabo uJezebeli wafunga ukuthi wayezothatha impilo yakhe ngenkathi wahabi nabo bonke wayelapho kubona ubukhona bukaNkulunkulu nezimangaliso esikhulu senziwa. Yabo okwakhe umoya wasemshile ngendlela yakhe yokucabanga kwemvelo wayengazi ukuthi uzocabangani. Yabo wayengakwazi ukuzicabangela futhi ikhumbulani ingelozi yamlalisa yase mphumuza yamvuza imnika amaqebelengwane yase ibuye imlalisa yase mphumuza yase mvuza futhi imnika amaqebelengane futhi yazazi ukuthi kwenzekani endodeni izinsuku ezingamashumi amane wayeseke hoshela emgedeni ndawo uNkulunkulu wayesemdonsa. Ungazami ukuchaza lokho kokungaphezu kwemvelo ungeke wakwenza. Yabo into kuphela yokwenziwa ngokuqhubeka nje ngqo futhi ngizama ukuzenza ngicace ngakho konke ngingakwenza kodwa kusukela kuqhubeke ngicabanga ukuthi ngizophinde ngikuzame futhi uzokholwa ngokoqobo nje noma ka futhi uzobona kamuvanyana ngani. Manje ngizamile kubaqotho uNkulunkulu uyakwazi lokho nalowo mbuzo kulokhu kuza bengizama ukuphendula njengobukhulu buqotho bengazi ukuthi kanjani ngifunde nje ingxenye yokuqala evesi futhi bekungelunge kodwa umoya ongcwele ngiqonda ukuthi umqondo wami yabo bukani izinsuku ezimbili noma ezintathu ezedlule obekwenzeka yabo ngibize amakhulu ayisikhombisa izinkulungwane eziyisikhombisa amakhulu ayisikhombisa kulokhu kuza bengizama futhi kucoshwe ngabantu nebo nalokho kukhombisa ukuthi beniqaphele. Manje omunye lapho bengizama khona ukuthi ijuba futhi ngalibize ngeundu kodwa ngasheshe ngakubamba lokho kwase kuthi ke lapha okunye angibambanga kulokho umoya ongcwele wajika ngqo wabuye wangibizela kukho. Lokhu ngokuqinisa kukabili ukuthi lezi zinto ziqinisile uNkulunkulu uqaphile ukubona ukuthi kuqinisile kunjalo uyakufuna ufune nazi ukuthi kuyiqinise kuye okuthumelayo ngoba impela bekungabekukhulu impela nje kimi ukufunda njengoba bekunjalo kini
I'm very grateful for the
futhi ngakho sengibonga kakhulu ngoko ngokwazi ukwazi manje ngenkosi ukuthi hora line siphila kulo nebo siphila ngokwesikhathini sokuphela ngaphambi kokumuka kwebandla. Manje nje ngale sicoxe ngakho ake sicele nje izibuzizo zakhe ezwini futhi. Baba wethu wasezulwini nakho kufika lobo busuku obukhulu ihora elikhulu lapho into enkulu yenzekile kade imacala wonke kubantu. Futhi baba ngikhulekela ukuthi kulobo busuku kuzokwazisa ngale kwethunzi lokungabaza ezinhliziyweni zabantu nomqondo ukuthi bazokwazi ukuthi uNkulunkulu usalokhu esesihlalweni sobukhosi nokuthi usalokhu ebathanda abantu bakhe. Futhi yihora yihora izwe ebelilangazelele ukulibona manje seliyasondela ngokuba likhalele ukuhlengwa. Singayibona imisuka yezinto eyilungele ukulibuyisela emuva. Singayibona imisuka yezinto eyilungele ukungenisa ibandla ebukhoneni bukaKristu. Singambona umlobokazi ethatha isimo embathe ingubo yomshado ilungela. Singazibona izinkanyiso zilokoza. Siyazi ukuthi zisekupheleni. Manje baba osezulwini njengoba lokhu kuqhubeka manje kushumayela noma kufundisa ngalezi esikhulu sehlakalo sinamandla esenzeke enkazimulweni eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezedlule. Futhi sanikwa kumpostoli omkhulu othandekayo uJohane. Futhi kulobu busuku sizokhuluma phezu kwaso.
Let the Holy Spirit come forward now in his mighty power of revelation.
Mwongele mawuze ngaphambili manje ngamandla akhe amakhulu esambulo ukuze asembulele leyo nto afuna siyazi njengoba ibenakho ebusukwini bombhalo bedlule. Sizinikela kuwe nezwe egameni likaJesu. Amen.
Now as you want to turn maybe in your Bibles.
Manje njengoba nifuna ukupheka mhlawumbe emabhayibhelini enu naleli yivesi elifishane nje ivesi elilodwa lombhalo kodwa yivesi lokugcina litholakala uPawulu lokugcina njalo. Manje izolo ebusuku besikhuluma ngoPawulu esithupha uPawulu wokuqala lungokwejula kombiki Kristu izikhathi zakhe zedlula. Futhi siyabona ukuthi waphuma kanjani ukuthi saba kanjani isidalwa esethulwayo emandleni kaNkulunkulu aphuma namandla ombiki Kristu ukulwa nawo. Angikholwa ukuthi bekungaba nombuzo emqondweni kanoma ubani ngakho. Manje siyathola-ke kusemuva kwalokho masinye lapho umnyaka webandla lezo zidalwa ezahamba khona sidlula siyathola sishintshile sonke sithombe lapho azisekho izidalo eziphumayo niyabo kodwa kwakwethule kuza phambili ngale sikhathini sokuhlupheka emva kokuba ibandla lase liphumile kufitha ngokuphelele kanjani bona iminyaka yebandla. Angiboni nokukodwa kuncane into eyodwa engazange ifithe ngokuphelele ngisho naseminyakeni nayo yonke into nezikhathi kucabangeni lokho kuyakhombisa kwafanele kube nguNkulunkulu akwenzayo. Umqondo womuntu wawungeke ukulinganisa lokho. Manje sithola ukuthi lokho futhi inkosi sivumela sithathe umbhalo ongcwele ukuthi uJesu wathi kwakuye kwenzekani nokuthi sasiyoke sikutshele kanjani lokho na. Futhi lapha ufika ngaba futhi uyembula futhi ukuletha ngakho impela intshumayelo yakhe lapho ephendula lokho ukukhiphela impela ephuzwini eziyisithupha sezimpawu kodwa washiya olwesikhombisa niyabo. Manje ngathi izimpawu zembulo uNkulunkulu uqaphela lapha washiya kwembula ngisho nanoma iziphi izifanekiso solwesikhombisa niyabo liyimfihlo ephelele loNkulunkulu. Qaphelani manje sizofunda ebhayibhelini ophawini lesikhombisa elutholakala esambulweni sahluko sesishiyagalombili. Futhi kuthe ukuba liluvule uPawulu lesikhombisa wathi du ezulwini kungathi ingxenye ehora. Futhi lokho kuphela sinakho kulo. Manje sizoqaphela futhi ngingazami ukubambezela isikhathi eside kakhulu ngoba abaningi benu bazoba sendleleni kwamanje kulobu busuku ekhaya. Futhi ngicabangile futhi nginenkonzo yokuphilisa kulokhu kusa okungani tedela nihambe ekuseni ningalindi ngaleya. Futhi manje nami futhi ngifanele ngihambele eTucson eArizona lapho ngakhe khona futhi yikhaya lami manje. Bese kuthi-ke ngifuna kubuyela lapha inkosi ithanda ngase umndeni ufuna ukubuyela izinsuku ezimbalwa ngoJuni. Futhi manje mhlawumbe ngizothola ukuhlangana nani nonke zansi lapha umhlangano ngalezo zikhathi. Ngozi yami ekhonjiweyo elandelayo i-Albuquerque e-New Mexico. Ngicabanga ukuthi ziyisishiyagalolunye, ziyishumi, nangamhla ziyishumi nanye. Ngiyoba lapho ngolwesine nolwesihlanu lukagodi. Ngakho bengizoba nayo yonke into, futhi ngibe nezinye izinsuku ezinqunyiwe lapho engingakwazanga khona ukuphumelela kuze kube yileso sikhathi. Ngakho ngizoba nolwesine ebusuku nolwesihlanu ebusuku e-Albuquerque e-New Mexico. Bese kuthi ke bese kuba okulandelayo kuyaziwa kuseduzane kungokungenzeka asazi ngokweqiniso lokho kuzoba kubangani bami abadle iqembu labathi ukumemeza kwaphakathi nobusuku enhla iningizimu phansi enyakatho Carolina. Futhi basefonini phakathi lapho manje okungukuthi bathumele amatelegramu umlayezo nayo yonke into, futhi basandela kangaka benzele elinye iqembu eliki rock yabantu begama lika Jesu engaba nomhlangano nabo ngale Cow Palace ngehlobo elidlule banengungujela yabo eliki rock e-Arkansas. Futhi kade belokhu kusukela ngonyaka odlule befuna ukungenani ubusuku bubodwa noma ufune wonke, kodwa babelungele ngisho nobusuku bubodwa. Futhi ngakho ngabatshela ngingazi nje ukuthi ngizokwenza njani, ngathi bangakufaka esikhangisweni kungaba nokwenzeka, khona-ke bazokwazisa kamuva nyana. Ngabe ushayile nje ehe kulungile uthini Hot Springs, ngabe yikho ngiphaphalazile zingamashumi amabili nane ku-May, zingamashumi amabili nane kuya zingamashumi amabili nezishiya kolombili kuJuni. Manje kumenyezelwe kunokwenzeka lokho ngokuthi uma kuyintando yenkosi. Ngiyabonga izo nasi isizathu sokuba ngithanda ukwenza lezo zinto, nizofunda kamuvanyana. Manje niyabo uma ngifika endaweni ngithanda kubeka izinyawo zami phansi lapho ngazi ukuthi uNkulunkulu uthe yana lapho. Bese ke uma isitya siqubuka nomaphi ngithi lapho ngegama lenkosi uJesu hlehla nje. Niyabo futhi uqinisekile umhlabathi wakho, uyabo uma ekuthume nomaphi uyokunakekela. Niyabo kodwa uma uhamba ngokucabangela khona-ke angazi angahle angabibikho lapho. Ngakho ngifuna ukuqiniseka ngawo wonke amandla ami, ngithathe kuningi angangitshela ukuba ngikuthathe, kodwa ngingithanda kuqiniseka ngakho konke kungenzeka. Inkosi ilibusise nonke manje siyaqaphela leli kuyivesi lilodwa nje lapha. Sithanda ukwenza into ethize kancanyana nje kancanyana ngaphambi kwalapha. Ngiyaqaphela seqe isahluko sesikhombisa, isahluko sesithupha siqeda olwesithupha, uPawulu esithupha. Kodwa phakathi koPawulu esithupha noPawulu esikhombisa kukhona into eyenzekayo. Niyabo futhi lokho kubekwe kahle kanjani nje endaweni yakhe efaneleyo phakathi kwese isahluko sesithupha nesesikhombisa. Manje niyaqaphela esahluko sesikhombisa, siyaqaphela phakathi kwolesithupha nolwesikhombisa kunomkhathi. Umkhathi phakathi kwese isahluko sesithupha nesesikhombisa sencwadi yesambulo, futhi kuphakathi koPawulu esithupha nolwesikhombisa lapho lomkhathi unikeza khona. Manje sifune ukuqaphela lokhu, kusemqoka kakhulu ukuthi siqaphele lesi sikhathi esincane.
After the fourth chapter of Revelation,
manje kumbula nemva kwesahluko sesine sesambulo ibandla selihambile emva kwabagibeli bamahashi abane esephumile ibandla selihambile. Niyabonga yonke into eyenzeka ebandleni yenzeka ize iyofika esahlukweni sesine sencwadi yesambulo. Yonke into eyenzekile eminyakazweni omphika uKristu yenyuka yaze yayofika esahlukweni sesine noPawulu esine lwesambulo kokubili kompika uKristu noKristu kwaphela. Nompika uKristu ufika ekulahlweni kwakhe nanempi yakhe, noKristu uza nempi yakhe. Yimpendalo yaqala emuva le ngale yakwezikhathi, kwaze kuthi-ke babe uSathane nezingelo zakhe wakahlelwa wakhishwa, kwaze kuthi-ke zafika emhlabeni nempi yangena futhi ngoba u-Eva wephula izithiyo lapho ayebekwe khona yedwa emva kwezi likaNkulunkulu. kuthi kusukela ngalo lelo hora usathane wayiwine impi phezu kwezwi likankulunkulu ngoba ezinye sezikhonzi zakhe ezibuthakathaka kunesinye zawisa imigoqo futhi uyiwinile kanjalo-ke impi ngaso sonke isikhathi bekuyingoba ezinye sezikhonzi zakhe zawisa umgoqo ezwini futhi kwenziwa kulo nyaka webandla wokugcina ngenqubo yenhlangano okungukuthi elangempela langoqobo ibandla elingcwele likankulunkulu ophilayo linomgibeli wamanga lalingalemukeli izwi futhi laphendula ibandla lisuka ezwini la empedeshweni manje bangake waziyo ukuthi ngumbhedeshe ibandla liroma katolika elakhele phezu kwawo na ngabe bayakuvuma na ngokoqobo impela ngempela bayakuvuma akusikho lokho kuphela ikatolika impela bekungeke kwalimaza imizwa yabo nakanci ngoba bayakwazi lokho banezele ukusha lapho kungekudala ukuthi umariya wavuswa ningakukhumbula lapho eminyakeni embalwa edlule cishe iminyaka eyishumi bangako kukhumbulayo lokho na iphepha phakathi lapho impela niyabo yonke into umbhedeshe omusha niyabo konke ngumbhedeshe hhayi izwi niyabo umpriest ekuxoxisanweni maduze nje wathi mnumzane Branham wathi unkulunkulu usebandleni lakhe ngathi unkulunkulu usezwini lakhe wathi ezifanele ukuphikisana ngathi angiphikisani ngenza inkulumo mbiko nje unkulunkulu usezwini lakhe kunjalo noma ubani oyosusa noma yini kulo noma enezele noma yini kulo kwasho izwi wathi awu unkulunkulu wanika ukristu wanika ibandla lakhe amandla futhi wabatshela noma yini abakubopha emhlabeni ngobe kuboshiwe nasezulwini futhi yini ngathi iqiniso impela lelo wathi sinakho phezu kwalo mgomo ukuthi sinamandla okuqaqa isono ngase ngithi uma ukwenza ngendlela okwanikezwa ngayo ebandleni nangendlela abakwenza ngayo ngizokwemukela uma ukwenza kunamanzi lapha ukuba ubhaphathize egambeni likajesu kristu kube ukuthethelela kwezono zenu nabo hhayi ngomunye umuntu ekutshela ukuthi izono zakho zithethelele nabo nabo lokho impela bekisizani upetru enezithuthulelo ngosuku lepentekosti kumbulani unezithuthulelo abakhuluma ngazo namamadoda athi madoda abazalwane yini esingayenza ukuba sisindise na upetru wathi iphendukani yilona lowo babhaphathize egameni likajesu kristu kwenzeleni na kukho ukuthethelelo kwezono khona-ke niyakwemukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu labo abakude bonke inkosi unkulunkulu wethu eyakubabiza kunjalo ngakho lokho kukuxazulula phakade sekuphelile lokho kwakwenza manje kodwa nabo umphika ukristu uyangena njengoba sikudwebe isithombe futhi sakukhombisa isambulo esinje pho hehe nokucabanga yonke le minyaka sikubonile kuqhubekela phambili futhi lapha khona ngokoqobo ngokuqondilo isho kanje nkosi manje futhi siqaphela lo mkhathi manje phakathi kwesahluko sesithupha nesesikhombisa manje isahluko sesikhombisa sesambulo nansi sembula ukwenzeka akukho phakathi lapho kwamahhala nje akufakiwe phakathi kwalokhu mahhala yabo kulapha ngenhloso futhi isambulo esembulo okuthize qaphelani ukuthi kuyimfihlakalo kanjani nokuthi ngokwezibalo kufitha kanjani ebhalweni ngqo niyabo impela niyakholelwa ezibalweni zikankulunkulu na uma ningakholelwa impela nilahlekile impela nizolahleka ezwini uma niqala ukufaka isine noma isithupha noma into ethize ngaphandle nje kwamazwi ezibalo ehamba ngokuhlelekile nizoba nakho impela enkundleni yenu inkomazi igcosha utshani esiqongweni sesihlahla ndawo impela nizophuma ngoba unkulunkulu aka lonke izwi lakhe lihamba ngokuphelele ezibalweni yebo mnumzane kuphelele okuphelele kakhulu ayikho enye incwadi yokufundwa ebhalwe njengayo iphelele kakhulu ezibalweni zibalweni
now
manje isahluko sasishiya kalombili kuphela sembule inkundla yenkundla yopawulo sikhombisa lapho kungembulwa lutho lunge manje lutho ayembulo pawulo sikhombisa manje akuhlangene ngalutho nesahluko sasikhombisa sesambulo kuyembula okopawulo sikhombisa ngokuphelele kuthule futhi ukuba kuphela bengine sikhathi ngizozama izindawo zimbalo kulikhombisa kusukela le emuva kusuka kugenesisi lesi sesikhombisa noma ulolu phawulo sikhombisa kukhulunywa ngalo kusukela khona ekuqaleni kugenesisi lolu lwesikhombisa uphawu lezi zimpawu ziqhubekela phambili ngqo beningekumbule yini kulokhu kuza miswa lezi zinto na futhi bekusisane kulobo busuku zikhuliswa futhi niyathola uma kufika kulolu phawulo sikhombisa uyanquma yebo uJesu Kristu ekukhulumeni uqobo lwakhe wakhuluma ngesikhathi sokuphela futhi ngenkathi yathola wakhuluma ngazo zonke izimpawu ezisithupha ezifika kolwesikhombisa wama nanto yabo luyinto enkulu Manje sizokhuluma lapha manje ngalezi sahluko sesikhombisa umzuzu nje ukuthi ukwenza ibridge phakathi kopawulo sithupha nolwesikhombisa ngoba leyo mpahla kuphele sinayo ukuba siqhubeke khona manje ngolwesithupha phakathi kopawulo sithupha nolwesikhombisa ngokubizelwa ngaphandle kukaIsrayeli Manje nginabangane abaningi abakahle abangofakazi bakaJehova abahlezi lapha yilokho kuphela noma akade beyibo mhlawumbe abanye babo uzalokho enguye ofakazi kaJehova kodwa bahlala njalo bebhekisele umnumzane Russell wakwenza lezi zingubane ezikhulu namashumi amane nane ngokuba ngumlobokazi kaKristu ongaphezu kwemvelo niyabo akusuye akuhlangene lutho onyekelwe ebandla hlobo bangu-Israyeli ngokoqobo Manje sizofunda emizuzwini embalwa manje lomkhathi phakathi kwelesithupha izimpawu ngokubizwa nokubekwa uphawu kwamaJuda izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane abizwa ngesikhathi sokuthupheka emva kokuba ibandla selihambile niyabo akuhlangene ngalutho nonyaka webandla hlobo
was called in perfectly harmony with the scripture
Oh yabizwa uthi kusekuzwaneni ngokuphelele lombhalo amasonto kaDaniel okugcina amathathu nengxenye abelwe abantu bakaDaniel yabo hayo bezizwe kubantu bakaDaniel noDaniel wayengumJuda
notice Israel believes only her prophets
Manje qabelani uIsrayeli ukholwa kuphela abaprofeti bakhe futhi emva kokuba sebeqinisekisiwe futhi akukho ndawo onyakeni webandla selokhu kwaba yibandla labapostoli laseqaleni ukuthi ibandla lamaprotestane lake laba nomprofeti ngitsheleni ukuthi kwakungubani futhi ningikhombise khona kukaze
They had in the early apostolic age One called
Baba no onyakeni wasekuqaleni kwaapostoli oyedwa wayibiza ngoAgapas owayengumprofeti oqinisekisiwe kodwa ngenkathi abezizwe bengena efeni likaNkulunkulu noPawulu waphendukela kwabezizwe emva kukaPetru njengoba sifundile izolo ebusuku wayemukele enkosini ukuthi wayethathe abantu kwabezizwe ngegama lakhe umlobokazi wakhe manje ke abakaze emakhasini omlando umprofeti wabezizwe manje buyela emuva nje emlandweni futhi uthole ngani na impela bekungaphambana nezi impela ngenkathi esekuqala siphuma kwakuyingonyama lelo kwakuyizi lomprofeti esilandelayo zaphuma kwakungumsebenzi umhlatshelo esilandelayo siyaphuma kwakungukuhlakanipha kokuqili komuntu kodwa sethenjiswa kosuku lokugcina ukuthi kubuyele ebandleni futhi ngokuzuza kokuqondisa wonke lowo odukisiwe wage wathukulula washiwa engathukululiwe ngokuba kubikezelwe lapho ukuthi umlezo ongelosi yesikhombisa wawuzoqeda izimfihlakalo zikaNkulunkulu futhi manje-ke sedlule kuwo wonke siyabona ukuthi unokuzwane ngokuphelele nombhalo yingaleso sizathu
Could you imagine when this
manje bungathini nje nga lo muntu efika enkundleni na nga enza kumbula kuyothoba kakhulu nezinto amabandla ayoze kugeje kudele futhi bungathini nje amabandla ezeloke phansi kwesiko labaguquli ake aze emukele umprofeti ovela kuNkulunkulu obeyothi ngokugcilile amelane nokufundisa kwawo nezinhlangano na Manje munye kuphela umuntu obengakugcwalisa lokho moyo wodwa kuphela useke waba semhlabeni engimaziyo bekuyoba phakathi kokuthi ngu bekuyoba ngu-Elijah ngezikhathi sakhe futhi wabikezela ukuthi kwakuyoba njalo kungelutho kodwa umoya kaKristu nxa uKristu efika wayengugcwala wayengumprofethi wayengungunkulunkulu wabaprofethi niyabo uKristu bukani ukuthi bamzonda kanjani kodwa ufika impela ngendlela izwe lathi wayezofika ngayo kodwa ngenxa yokuthi wayengumprofethi bazihlambalaza bona oqobo baqela embusweni kankulunkulu ngokubiza umoya kankulunkulu owawuhlukanisa kanjalo njalo ngokuthi umoya ongcolile bathi wayengumbhuli noma udeveli yilokho umbhuli ngudeveli niyabo umoya kadeveli impela nelikwazi lokho na ngokoqobo ukubhula kungukuzifanisa nomprofethi okungukuhlambalaza ngokoqobo phambi kankulunkulu Manje qaphelani babizwa ekuzwaneni kuphelela nemibhalo kaDanyeli yeminyaka emithathu nengxenye yodwa yokugcina qaphelani ikholwa likaIsrayeli amakhola atshela kuphela eTestamente elidala ukuba bakhole kubaprofeti babo emva kokuba umprofeti eseqinisekisiwe Uma ikhona phakathi kwenu ngomoya noma umprofeti mina inkozi my uNkulunkulu wenu ngiyakuzibonakalisa kuye futhi ngikhulume kuye ngemibono ngamaphupho ahumushe amaphupho omunye unephupho umprofeti uyakwazi kunihumusha futhi uma enombono uyawukhuluma ngiyakuzibonakalisa kuye ngemibono nangamaphupho ngizibonakalise futhi uma kushoyo kufezeka khona-ke emzweni lo mprofethi ngoba nginayo uma kungakwenzi khona-ke ningingabe sabi nhlobo ya kunjalo dedani miyekeli kanjalo nje niyabo manje lokho manje u-israyeli njalo uzokukholwa lokho futhi eniboni na ngoba ngani na manje ngifune nizibambe lezi zifundo kahle kulobu busuku manje ngani ngoba lolo uhlelo luvela kuNkulunkulu kubo ngikatshala ukuthi mingaki imigudu abezizwe bangafinyelela ngayo laphaya futhi basabalale ngikatshala ukuthi udabula kangakanani kwa-israyeli nebhayibheli phansi kwengalo yakho ufakazisa lokhu lokho noma okunye abasoze bemukela lutho kodwa umprofethi kunjalo impela ngokuba umprofethi nguye kuphela obengathatha izwi lobuNkulunkulu futhi alifake endaweni yalo futhi abe ngumprofethi oqinisekisiwe bayokukholwa kunjalo njengoba belikhuluma nomjuda enhle lapha ebentini apha ngenkathi lowo John Ryan eyimpumputhe yonke impilo yakhe cishe wabona bangiyise lapho leyo ndlu kadavide nalo rabi uphuma nentshebe yakhe ne wathi iliphi igunya wanika ngalo uJohn Ryan ukubabona na ngathi egameni likajesu kristu indodana kankulunkulu wathi makube kude nonkulunkulu enendodana niyabo wayesethi ninabantu ningeke nanquma uNkulunkulu abe yizijuqu ezintathu bese nimnika ijuda nenze uNkulunkulu abathathu ngaye nisigejane zabahedeni ngathi angimnqumi izijuqu ezintathu ngathi rabi kungaba yinto exakayo yini kuwo ukuba ukholwe ukuthi omunye wabaprofethi bakini wakhuluma into eyiphutha na wathi abaprofethi bakithi abakhulumi lutho luyiphutha ngathi wayekhuluma ngobani u-Isaya wesishiyagalolunye isithupha na wathi ngumesiya ngathi manje-ke umesiya uyoba ngumuntu umprofethi kunjalo na wathi yebo mnumzane kunjalo ngathi ngikhombise lapho ujesu akugeja khona wathi ngathi bundlelane buni umesiya mprofethi ayoba yibe kunkulunkulu na wathi uyoba kunkulunkulu ngathi kunjalo manje unake ezwini ngakho lisize lelo juda limi lapho nezinyembezi zehla ezihlathini zalo lathi ngizokuzwa ngezinye zikhathi kamuva ngathi rabi uyakukhola lokho na Wasethi buka wathi uNkulunkulu angambuzela uAbraham abantwana kulawo manje ngangazi ukuthi wayesetestament elisha ngathi kunjalo rabbi manje uthini ngakho na wathi uma ngishumayele lokho ngiyoba sezansi lapho niyazi indawo yawo ihlezi egqubeni lapho ezansi lapho emgwaqeni nginxiba isinkwa sami ngathi ngixoka kuba sezansi lapho nginxiba isinkwa sami iJuda lisalokhu izandla zalo zisemalini yazi yabo yabo ngiqoka negamalalo lisegoliteni ngathi ngiqoka kuba sezansi lapho ngidla amakheke ahashukile alesawoti futhi ngibuza amanzi egatsha futhi ngazi ukuthi bengisekuzanele noNkulunkulu futhi ngethembekile kunokuba ngibe lapha negama lami kulezo sakhiwo izinhlamvu zamagama zegolide kanjalo futhi ngazi ukuthi ngakuqhelile kuNkulunkulu ngiyakwazi lokho akabange esangilalela ngakho wahamba wangena kodwa yilokho-ke ngeke omnquma uNkulunkulu abe yizijuqu ezimbili noma ezintathu ezithiwa uyize indodana nomoya ongcwele bese wenza uNkulunkulu abathathu bese ukunika iJuda umthetho walo impela uthi awuyi kuba nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami nginkosi uNkulunkulu wakho wathini uJesu na uJesu uthi yiza o Israyeli nginkosi uNkulunkulu wakho uNkulunkulu munye hhayi abathathu awusoze wanika lokho chabo akukho mprofethi oyiyoke akhuluma ngonkulunkulu abathathu chabo akukho ndawo awusoze wezwa ngalokho chabo mnumzane lokho ngubuyeteni nokwabezizwe njengoba kuvela lapho yebo mnumzane qabelani kodwa laba abaprofethi bayoza akusiko lokho kuphela abaprofethi manje usesambuleni seshumi nanye sifunde okunye kwakhe futhi ndifuna nikufunde njengoba nifunisise emathayiphini kanjalo njalo bangabaprofethi abaqinisekisiwe ngokoqobo ngesibonakaliso sabaprofethi khona-ke uIsrayeli uzokuza lokho manje-ke nina bangani bami abangofakazi bajehova qondani manje ukuthi lezi izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane azihlanganise lude nomlobokazi akukho nomnci umbhalo okwesekela lokho qabo mnumzane azisuye zingabajuda abakhethwa obizelwa ngaphandle ngesikhathi seminyaka yokugcina emithathu nengxenye yamasonto angamashumi ayisikhombisa kadaniyeli manje lokho ngilokhu ngiphinde ngicaphuna lokhu akukho kakhulu kangako kini nonke lapha kodwa niyabo bantu la matheyiphu aya ndawo zonke niyabo futhi niyakuqonda lokho niyangizwa ngibuye ngikucaphuna kungokwaleyo nhloso qabelani manje niyabona ukuthi baba kanjani bephuphuthekile niyabona ukuthi baba kanjani ne Jesu noma uNkulunkulu wadingeka aphuphuthekise amaJuda kuwavimbe kuqondene uJesu ukuba ayazi ukuba kuphela ayekwazi lokho ukuthi ukubona izibonakaliso asenzayo ukuba ayekade esezigabeni sawo esifanele njengoba yenjalo phasi komthetho ngenkathi uNkulunkulu ewayala mayelana nabaprofethi futhi ayembonile uJesu eza lokho ayeyothi lona ngumesiya yabungani na labo kuleso sigaba ababemagama abo ayelotshiwe encwadini yokuphila ewundlu abaphostoli bakhe kanjalo njalo bakubonile futhi bakuqonda kungani bengakwenzanga bonke abangenani yabo babephuphethekesiwe abakwazanga ukubona abakuboni namanje futhi bangeke bakubone aze azale njengesizwe ngesikhathi esisodwa lokho izwi lingehluleke kubulani izwi lingehluleke lingathani ukuthi mangaka amadlingozo nawo nokuthi konke kwenzekani nokho lelozi lingehluleke kuzoba ngayo impela indlela uNkulunkulu athi kwakuyiyo niyabo manje siyaqonda ukuthi lezi zinto zifanele zenzeke futhi yingaleso sizathu bengamqondanga uJesu ngenkathi ezikhomba yena ngokuphelele ukuthi ungumprofethi ngisho lesifazane wasesamariya mdadlanadlana emi phandle lapho emthonjeni wayengakaze abe sesamariya wavele wenyuka nje wathi wayenesidingo sokuhamba ngaleyo ndlela futhi wenyukela lapho futhi kwakukhona lo wesifazane omncane futhi yena esimweni sakhe ayesesimweni esingcono sokwemukela ivangeli kunalabo baphristi bezenkolo nezinto zalolo suku ukwenzile impela manje yabo kodwa ebusweni bakho konke ukwenqaba kwabo nokho enye yendoda yabo edume kakhulu yavuma ukuthi babazi ukuthi wayengumfundisi othunywe vele kuNkulunkulu Bangi kuluma no muye wa dotele bagahle kunabo bonke khona ezifundazweni zasenikizimu eofisi lakhe kuke kudala udokotela uspecialo kahle ngempela uwizibili indoda eyiqawe ngempela ngase ngithi kuye ngathi dotela ngifuna ukubuza umbuzo wathi kulungile
I said I noticed your medical sign the staff you got a serpent wrapped around a pole.
Ngathi ngiqaphele isayini yakho yezemithi staff unenyoka ithandwe lesigcobo kumeleni lokho na wathi angazi ngase ngithi kumele lokho wawuyizifanekiso sokuphilisa ngokukaNkulunkulu lapho Mose aphakamisa khona inyoka yeduze ehlane nebo okwakuyizifanekiso kuphela isifanekiso kuphela sikaKristu weqiniso Manje namhlanje umuthi uyizifanekiso sokuphilisa ngokaNkulunkulu futhi nakuba abaningi babo bengakukholwa odokotela abahle bangempela bayakholwa kodwa abanye babo abakukholwa kodwa zona impela isibonakaliso abasibambayo siyafakaza emandleni kaNkulunkulu somandla noma ngabe bafuna ukukukholwa noma cha yabo kunjalo nanso inyoka yethu silenge isixotsheni esifanekisweni sezemithi
Notice these Jews.
Manje lama Jude. Manje izinkwethu zokuphuputheka yayisemehlweni lababantu. Bona akukho ababengakwenza kwakulapho. Uthi uNkulunkulu wakubeka lapho. Uthi alapho kuze kube ngonyaka awethenjisiwe labo baprofeti abezayo. Ningathumela izithunywa zenkolo lingenza noma yini lifuna ukuyenza uyizeli akasoze aphenduke kuze kufike labo abaprofethi ekundleni nalokho uyobasemva kohlwitho lwebandla labezizwe akuphezi kakuba unyaka wenkabi ubungemukela ubizo lengonyama ngokuba uNkulunkulu ushile ezwini lakhe uthi kwaphuma umoya wenkabi nasonyakeni wabaguquli kwaphuma indoda niyabo uvele nje yileyo nto kuphela bangayemukela yileyo futhi phakathi lapho manje baphuphuthekile yilokho kuphela nje okukukho Manje qaphelani kodwa unyaka uyeze lapho bezinze bayoqedwa khona kulezi hlahla nezimpande kwakungamaJuda futhi sanqunywa nabezinze wafakelwa owasende unqumo futhi uthele isithelo sawo Manje ngegazi lomlobokazi wabezinze enqunywa leso sihlahla somlobokazi engikhulume ngazo futhi izenyuzela umkhonweni bukaNkulunkulu uNkulunkulu uyobakhuculula labo bezinze abangakholwayo ngapha eceleni intombi elele bese fakela futhi wethembisa ukukwenza futhi kuze kube lezo zikathi ufanele nje wazi ukuthi kuphi uma wazi ukuthi uyapi awu kulungile uma ungazi ngani ukhubeke kumnyameni manje leyo ngathi amaJuda ayophenduka ngayo ngalowo nyaka manje njengonyaka webandla phansi kwamandla zithembise zigcotshiweyo ayokwemukela uKristu kodwa manje hayi ngenkathi abezinze besephakathi manje zingabona ukuthi hlobo lunu lomlayezo laba baprofethi ababili besambulo isahluko seshumi nanye abayolushumayela manje ningabona ngokucacile impela ukuthi bazokwenzani ngokuba insali noma izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ezimisele ngaphambili zemukela uPawulu kaNkulunkulu ake sifunde nje manje lalelisizani ngempela manje manje ngifune nifunde kanye nami uma ningaphumelela ngoba ngizokhomba emuva kulokhu esikashaneni nje izahluko sesikhombisa manje lokhu kuphakathi koPawulu wesithupha nolwesikhombisa Emva kwalokhu lezi zimpawu uPawulu esithi uphalaqaqwa nalezo izikhathi zokuhlupheka wonke umuntu yakuqonda lokho manje na uPawulu esithi uphalaqaqwa nokuhlupheka kwase kukhona Emva kwalokhu yini na Emva kwalokhu ngabona izingelo zezine zimi emagumbini amana omhlaba zibamba imimoya emini yomhlaba ukuze kungavunguzi phezu emhlabeni naselwandle nakowodwa umuthi izingelo zezine Ngaze ngibone engengelozi yenyuka impumalanga inoPawulu kaNkulunkulu ophilayo futhi yamemezwa ngezwe elikhulu kuzo izingelozi ezine ezanikwa ukuba ziwone ulwandle umhlaba lwandle Ethi ningone umhlaba lolwandle nemithi zize sizibeke uPawulu izinceku Hayi mlobokazi, izinceku. Hayi madodana, izinceku. UIsrayeli ubehlala njalo eyizinceku zikaNkulunkulu. Ibandla lingamadodana nabo ngokuzalwa. UIsrayeli uyinceku yakhe. Qinisisane. Yonke indawo uhlala njalo kunjalo. UAbrahama wayeyinceku yakhe. Thina asisize izinceku. Singabantwana, amadodana namadodakazi. Ya. We zikaNkulunkulu wethu ebunzini abo manje ebhizizana uNkulunkulu wethu ebunzini abo ngase ngizwe umumo wababekwa uphawu manje ngifune nilalelisise kufundweni kwayo futhi ababekwa uphawu izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli babiza ngamagama ngokuphelele manje uma kwenzeka kuba khona okwazi ukwehlukanisa ngokubona ongumIsrayeli waseBritain ehlezi lapha lalelisana ukuthi lokhu kukhipha kanjani umoyo ovunguzayo kukho nebo ezizweni sakwaJuda babeka uphawu abayizinkulungwane ezishumi nambili abizwa ngokuthi izizwe esizweni sakwaRubeni babeka uphawu abayizinkulungwane ezishumi nambili esizweni sakaGadi izinkulungwane ezishumi nambili kuzizane zenu kuzizane izizwe zenu manje futhi esizweni sakwaZeri ababeka uphawu abayizinkulungwane ezishumi nambili sizweni sakwaNafetali ababeka uphawu bayibe yizinkulungwane ezishumi nambili sizweni sakwaManase izinkulungwane ezishumi nambili futhi esizweni sakwaSimeyoni babeka uphawu abayizinkulungwane ezishumi nambili esizweni sakwaLevi ababeka uphawu abayizinkulungwane ezishumi nambili esizweni sakwaIsakare izinkulungwane ezishumi nambili Isakare ngiyethemba nikubiza kanjalo lokho izinkulungwane eziyishumi nambili sizweni sakwaZabuloni izinkulungwane ezishumi nambili futhi esizweni sakwaJosefa babeka uphawu abayizinkulungwane ezishumi nambili kuzo zonke esizweni sakwaBhenjamini ababeka uphawu abayizinkulungwane ezishumi nambili manje kunezizwe ezishumi nambili izinkulungwane ezishumi nambili esizweni ishumi nambili uliphindaphinda ngeshumi nambili kwenzani na izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane manje bhekisisane bona babe bonke besizwe sakwa-Israyeli manje bhekisisane emva kwalokho manje nako kufike linye iqembu manje umlobokazi usehambile siyakwazi lokho kodwa bhekisisane leli qembu lenyuka Emva kwalokho ngabona ukuthi bhekake izixuku ezikhulu ebesingena kubalwa umuntu sivela kuzo zonke izizwe imindeni nabantu nolimi simi phambi kwezihlalo sobukhosi naphambi kwewudlu sembethe izingubo ezinde ezimhlophe siphethe amahlamvu esundu ngesandla zaso futhi zamemeza ngezweli ikhulu sithi insindiso ngekaNkulunkulu wethu ohlezi sihlalweni sobukhosi nesewudlu Yezizwe zonke ezazimi zizungeze isihlalo sobukhosi nelunga nezidalwa ezine futhi zawa phansi ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi futhi zakhuleka kuNkulunkulu zithi amen izibuzizi inkazimulo hlakanipha kubongwa duma amandla kunqoba makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade amen Futhi elinye lamalunga manje uphambi kwamalunga lapha njengoba simbonile kuzo zonke izimpawu futhi elinye lamalunga laze liphendule lithi kimi laba bangobani manje Johane Juda wabaqonda abantu bakuqobo ubabone esimweni sobuze kunjalo na waqonda ukuthi wabiza ngasinye sezizwe kodwa manje nxa ebona lezi uthi kudideka nelunga liyakwazi ngakho uthi Laba bambethe izingubo ezimhlophe bangobani na futhi bavela phi na uJohane phendula manje ngase ngithi kulo nkosi nguwe owaziyo uJohane wayengabazi yabo yonke imindeni izilimi nesizwe
and he said unto me these are
lazelithi kimi laba yibo lathi kimi laba yibo baphume ukuthubekene okukhulu ngamanye amazwi ukuthubeka okukhulu futhi bahlanze izingubo zabo bazenza zabo mhlobo egazini lewundlu ngakho ke baphambi kwesihlalo sobukhosi kaNkulunkulu futhi bemkhonza imini nobusuku ethempelini lakhe nobahlezi esihlalweni sobukhosi phakathi kwabo ngabasayikulamba ngabasayikoma ngabasoze bahlatshwa yilanga nakushisa kuni ngoba iwundo elingaphakathi lezihlalo zobukhosi liyakubenusa futhi libaholele emithonjeni yamanzi okuphila noNkulunkulu uyakwesula izinkembezi zonke emehleni yabo. Manje sivula isifiko ophawini niqaphelile babe kuqala siqala manje uIsrayeli futhi manje-ke sibone ibandla elihlanjululiwe, hhayi umlobokazi, ibandla elihlanjululiwe ngokuhlupheka. Nebo nebo lenyukela lapha isixuku esikhulu sezinhliziyo eziqotho ngempela ezikhuphuka zivela ekuhluphekeni okukhulu. Hhayi ibandla selihambile umlobokazi, nanto ibandla. Manje siyathola ngale kamuvanyana uJesu washo ukuthi kuyobekwa izihlalo zobukhosi nokuthi ikanjani bayome kwahluleleni ngamunye. Manje siyathola manje ukuthi laba bantu banamekwa ngophawu lukaNkulunkulu ophilayo, kunjalo na la majuda, yini uphawu lukaNkulunkulu ophilayo na? Manje angibizi muntu kulimaza noma yimiphi imizwa, ngiyasho nje yabo niyazi lokho ngifunde emva kweziningi izifundiso eziningi ezinkulu ezabhala kulokho. Zisho ukuthi leli qembu lapha eligezeke kazi bangumlobokazi ngempela na? Benazi yini ukuthi izifundiso eziningi futhi zisho ukuthi izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ngumlobokazi na? Ini kunento efanele ifithe phandle lapha, iphutha phakathi lapha kahle, ngoba kukhona kuliphutha manje. Aphela nabazalwane bakithi abayi-Adventist bayasho ukuthi uphawu lukaNkulunkulu ngokugcina usuku lesabatha. Ngiyakwazi lokho, kodwa ngifune ithashaza elilodwa lombhalo kukho ukukhombisa lelo sabatha noma kugcina usuku lesabatha kuluphawu lukaNkulunkulu. Yebo, umuntu nje donsa lowo mqondo. Kodwa uma nizofunde kwabase-Efesu besine amashumi amathathu kuthi ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enibekwe ngayo ukuze kube lusukuni lokuhlengwa kwenu. Yebo nomzane, nxa umsebenzi wokulamulela sewenziwe futhi niyeza uKristu ufikele kuhlenga abakhe uqobo, ubekwe uphawu hayi kuze kube ivuselelo elandelayo. Uma uke wabeka uphawu ngomoya ongcwele sekungumsebenzi osuqediwe ukuthi uNkulunkulu kwemukele, futhi akukho kusuka kukho. Wena uthi awu nganginawo ngase ngisuka khabo wawungenawo. UNkulunkulu wathi uqhubekele osukwini lokuhlengwa. Manje uphikisane naye nje bese ubona ukuthi kuchaza ukuthini kuze kube lu usuku lokuhlengwa kwenu. Babelani njengoba kwakukhona, njengoba babeyinsali ngokokhetho, la majuda manje ayinsali ngokokhetho. Ngezinsuku zenkonzo yokuqala ka-Elijah kumajuda, lapho izinkulungwane eziyisikhombisa zamakholwa zaqheliswa yizandla zikaNkulunkulu, manje kukhona kulesi sikhathi sensali kuze sikhathini sawo ukuba abe yizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ngokokhetho. Lokho umlezo ngalezo zikhathi ukukholwa umlayezo kube yizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane. Manje wena uthi oh manje umzuzu nje mfowethu ngazi ngalento yokhetho. Awu angizange ngikufunde lapho. Kulungile manje ake sibone ukuthi kuqinisile yini noma cha. Azipheke emuva kuMathewu futhi sehlele lapha bese sithola ukuthi singeyithole yini into ethize encane kulokhu ndawo. Ngiyakholwa manje ngiqinisile, anginakho kubhalwe phansi lapha kodwa nje kufika emqondweni wami. Asithathe kupheleni ivesi lamashumi amathathu lapho esiye khona izwele busuku kuphela koPawulu esithupha evesini lamashumi amathathu. Manje sifunde lokho bese sibona manje ukuthi sifikaphi. Ivesi lamashumi amathathu nanye yabo bayobona indodana yomuntu izange ngazimulo. Manje ivesi lamashumi amathathu nanye futhi iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala kukhulu kwacilongo, futhi ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomini kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. abakhethiweyo bayophuma kuyini na ngesikhathi sokuhlupheka uNkulunkulu uyobiza abakhethiweyo bakhe nalokho ngamajuda ngaleso sikhathi abakhethiweyo iBhayibheli ikhuluma ngakho uPawulu ukhuluma ngakho ngokokhetho kuyoba nezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ngokokhetho eziyokholwa umlayezo ezigidini ngempela eziyoba lapho Okunezigidi ePalestine ngalezo zinsuku zesiprofetho sika Elijah nezinkulungwane ezizikhombisa zasindiswa ezigidini manje ngokokhetho lapho izigidi zamaJuda ziqoqana ezweni lendabuko sekuba yizizwe kuyoba nezigidi phakathi lapho kodwa izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane kuphela abakhethiweyo abayothathwa bayowuzwa umlayezo
Same thing it is in the Gentile church.
Indefanayo kuyiyo ebandleni labezizwe. Kukhona umlobokazi futhi ukhethiwe. Futhi uyobiza ngokokhetho uqaphelani. Lokhu konke kufanekisa ibandla ngokuphelela amakholwa akhethiweyo.
Others do not believe.
Abanye bakholwa ungakusho nje tshela umuntu iqiniso futhi lifakazelwe yizwi bese kuthi ke liqinisekizwe uthi angilikholwa ungavela nje ningabe nisalulazwa yikho uJesu wathi ningakwenzi wathi kufanele nokuphonsa iparele phambi kwezingulube nebo wathi bayekeli kanjalo nje bayojika banigxobe phansi kwezinyawo zabo bayohlekisa ngani sukani nihambe nje futhi liwashiye uma impumputhe ehola impumputhe ngaye umuntu kuke kudala ufika kimi njalo wayekade ephikisana macala onke ndawo zonke ephikisana nokuphilisa kukankulunkulu futhi uyakhuphuka wayesethi angikukhona ukuphilisa kwakho kukankulunkulu ngathi okwami ngiqakele bekungesi ngoba anginakho futhi ngathi kodwa uNkulunkulu uphelele wathi ayikho into enjalo ngathi usuleti kakhulu ukuba usho lokho bhuti ya sewulinde isikhathi eside ngalokho ngahle ukuba uphikisene eminyakeni embalo edlule kodwa kunomunye unyaka khona manje kunezigidi ezifakazayo niyabo ngathi usuleti kakhulu manje mfo ukuba usho lokho wathi awu angikukholwa ngikajani ukuthi wenzani ngathi impela cha ungeke uyabo wathi ishaka ubuphuthe wathi uma unomoya ongcwele ngempela njengoPawulu wathi ngishanga ubuphuthe ngathi ngingakwenza kanjani kanti uzuvele impuphuthe na ngathi uyihlo ukuphuphuthekisile eqinisweni ngathi wena uzuvele ubuphuthekile Wazethi ngingekhona ngikajala ukuthi ubungenzani ukuthi ubufakazi obungakanani ububonakalayo ongabufakazisa kumbe noma yini enjalo ngisalokhu ngingakukholwa ngathi impela kokungesikho okwabangakholwayo kwakungokwamakholo kuphela yilokho ke yabo wawuyini nani yabo yazi ngayo lo ngathi ke ukhethe lusukile nje ungazilulazi ngala ntobo uJesu wenze into efanayo wathi bayekeni uma kuthe wale impuputho azikuwela zonke emgodini na kodwa ngenkathi efika izifebeni zincane washaya umlilo kwakuyini na kwakuyimbewu ekhethiweyo ilele lapho niyabo leyo ilibonile khona manje ngenkathi nifika kuPetro kwakukhona imbewu ekhethiweyo ilele lapho niyabo futhi balibona futhi konke ubaba kuphile aku inkathi edlule ngiphe khona bayoza bayokuze ngimohe uchande lokho yebo mnumzane qaphelani abakholwayo uyalikholwa abangakholwa bangelikholwa ngakho manje uma noma ubane ufune ukuphikisana ngenzalo inyoka nokuphila nezinto futhi uzama ukuba khombisa abaye kunilalela suka wabe nje bayeke nje uyabo uNkulunkulu akaphikisani kanjalo nabantwana bakhe akakwenzi Qaphelani amaJuda kaNkulunkulu akhethiweyo ayizinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane awasikhothameli silo ubuhlelo bazo noma izithombe ezibazwe ngamatshe kumbe noma yini nakuba isizwe sawo sisesivumelwaneni nakho ngesikhathi uIsrayeli usesivumelwaneni kodwa nazi izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ezingazukuzikwenza lowo ngabakhethiweyo Indefanayo kuyiyo khona lawo ebandlela abazizwe manje iqembe likhethiwe ungeke obadonsa kulolo hlobo lwento abayikukukhona xa kumnumzane uma ukukhanya kuke kwabashaya lokho kukuxazulula ngayo leyo nkathi babone bakubone kwenzeka bese ke bekubone kuqinisekiswa futhi kufakazisa kanjalo futhi babuka phansi labo ebhayibhelini balibone lelozi lihamba nje awu ungahle nje ungavele nje uyeke nje ukuzilula aza ngabo ngoba bayalikholwa yiloko yiloko nakuba bengenakulichaza kodwa bayazi ukuthi banalo ngakho njengoba ngisho kunenqwaba yezinto engingezichaze kodwa ngiyazi kungokwangempela empeleni ehe kulungile lezi zikhathi zaziphakathi kwaPawulu esithupha nolwesikhombisa ukuthi biza laba bantu okwakhulunywa ngabo nguJesu kuMathewu isahluko samashumi amabili nane nevesi lamashumi amathathu nanye esizanda kulifunda nje yabo amacilongo lapha ofakazi ababili ngenkathi icilongo likhala icilongo lofakazi ababili bonyaka womusa wamaJuda kukhala icilongo elilodwa niyaqaphela kukhala icilongo elilodwa wathi futhi kukhaliswe icilongo manje qaphelani ngapha ilamashumi amathathu nanye futhi yakuthuma izingelosi zayo hayi eyodwa nebo zimbili ngokukhala okukhulu kwecilongo kwini na nxa unkulunkulu elungiselela kukhuluma kunokukhala kwecilongo lelo yiphimbo lakhe njalo libizela empini nebo unkulunkulu uyakhuluma lezi zingelozi ziyophuma ngokukhala kwecilongo futhi naqaphele emlayezweni wengelosi yokugcina icilongo liyakhala umlayezo wengelosi yokuqala kukhala icilongo elengelosi yesibili wakhala icilongo ngenkathi elithuma qaphelani kodwa ngenkathi kumenyezelwe izimpawu bonke babekweyodwa enkulu into yobunkulunkulu ukubizela ngaphandle iqembu labantu kwakukhona okukodwa kukhala kwecilongo nezimpawu ezizikhombisa zephulwa Kapelani, zikoke amaJuda akhethiweyo akhe ezingxenyeni ezine zamaZulu waphatha izimpawu ezisithupha njengoba sibonile kodwa hayi uPawulu esikhombisa angaze asho lutho phakathi lapha mayelana noPawulu esikhombisa akukho ndawo Niyabonga namanjali vesi lamashumi amathathu nambili liba yimifanekiso yezikhathi zokubizwa kwamaJuda akhethiweyo manje ebhekisani lapha niyabo futhi uyothumela izingelosi necilongo futhi zikonke abakhethiweyo emakumbini omana amaZulu Manje uqala nebo ngasho lutho ngoPawulu esikhombisa lapha nebo wakhuluma ngoPawulu esithupha olokuqala olesibili olesithathu olesine olesihlanu nolesithupha kodwa qaphelani manje fundane umfanekiso emkhiweneni nxa amagatsha alo selithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo selisondele Kanjalo nani nxa niyobona konke lokhu yazini ukuthi iseduze ngasemnyango Lowo wokugcina lo mbuza mbuza wona futhi siyakuba yini sibonakalise sokuphela kweze na Ngani bona lamaJuda ngani bona lezi ezinye izinto zenzeka ngiyazi ukuthi kwenzekani manje uma nibona lamaJuda ekhuluma namaJuda manje ephezisani ukhuluma nasiphi isixuku abezizwe na amaJuda amaJuda niyabo Manje wathi niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami kanjalo njalo kanjalo manje nqa wathi niyabona lamaJuda aqala kuhluma imiqumbe yawo ngaleya nqa lo Israel aqala kubuyela emuva engena ezweni lakhe nqa efika lapho ibandla selilungele ukuthi ukhole kuphela iminyaka emithathu lengceke sele kuze kube sekupheleni kweze lidala futhi uphumele enqushinqushwini futhi kungena izikhathi zeminyaka enkulungwane emhlabeni omusha omusha Wathi ngishona semnyango manje iminyaka eNgulunkwane emhlabeni usuku olulodwe kuNgulunkulu neminyaka emithathu nengcenye bekungayapi na imizuzwana engaka esikadini sikaNgulunkulu ingaleso sizathu athi sesisemnyango Ngicinisile ngithi kini ukuthi lezi zizukulwane asikuqothulwa siqedwe laba bantu kuze konke lokhu o ini yini engayikuqeda na bazamile ukubulela iJuda abalizizo emhlabeni sonke isikhathi abasoze bakwazi ukwenza kodwa qabelani sona impela izizukulwane zamaJuda zibone ukubuya abuyele ePalestine lezo zizukulwane zaziyobona lezi zinto zenzeka futhi nje iminyaka emibili yokugcina wayesebe yizizwe ngokugcwele enemali yakhe uqobo nanokunye nango manje sikuphi mngani na izimpawu nayo yonke into ivuleka manje sithola lokhu maphakathi lapha nanso uyabona ukuthi zehlezi kuphi na ngithemba ukuthi niyaluthola nginamfundo ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani kodwa mhlawumbe ngeke ngachaza ngaluchaza ukuba kuzwakale kunomqondo kini kodwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu uthatha amazwi elixutshiwe bese ewahlukanisa kahle niyabo bese enazisa ukuthi luyini isizathu khona sisemnyango silabe sikathini
See right away now.
Manje qabelani nje manje uphendukela kumaJuda nasese sikadini sokuphela. Uyasho ukuthi kuzokwenzekani? Siyazi ngisho naloko manje. Siyazi. Sazi kahle kamhlobo ukuthi izizwe ezihlakazekile kade zinjalo iminyaka engamakhulu ngamashumi amabili nanhlanu yadlula. La profeta ukuthi ziyohlakazeka emimoyeni emini. Benikwazi lokho na? Siyakwazi lokho. Kusobala, asizi kudinga ukuba sibuyele emuva futhi sithole sicoshe lokho ngoba nginenge into lapha esemqoka ngempela ngifuna nibone. Ngaphambi kokuba nikhathale kakhulu nami ngikhandleke. Qaphelani siyazi ngisho zonke izizwe ezingokulandelana kwezihlakalo kumbe noma ngabe yini elifuna ukukubiza ngakho noma ukwakheka komhlaba noma izimo zezikhundla zezizwe azisendawonye zihlakazekile ndawo zonke amaJuda aqoqelana eJerusalem akusiko awazi ngisho nezizwe zawo awasenawo ngisho namafleke ezizwe kumbe noma yini akwaziyo kuphela manje ke ukuthi angamaJuda aprofeta ukuthi ayobanga leyo ndlela umhlaba jikelele manje amabhuku azoli putisiwa wazi wena uthi wena ngosiphi sizwe na angazi sizwe sini na angazi ezizodwa ezivela kwaBenjamin esike ezivela kulezi nesiye ezivela kulezo abazi ukuthi bangabakubi amabhuku abo liphutshisiwe ezimpini futhi iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu into kuphela ayaziyo ukuthi angamaJuda yiloko kuphela ngakho ayazi ukuthi asebuyele ekhaya lawo le ndabuko asaqabelani nakuba engazazi izizwe zawo kodwa uNkulunkulu uyazazi ngiya Jana nje lokho niyazi washo ngisho lokuthi kukhona izonke izinele ekhanda lakho kubaliwe qaphelani akalahlekelwa yilutho ngiyakubuye ngikuvuse ngomhla wokuphela nakubelahlekelwe ngamapheke zinze zawo nokuthi omunye uyisona siphi nokuthi ngabe ayilezi noma lezo awazi noma angesakwaBenjamin kumbe noma angabe angesakwaRuben noma esakwaIsakare noma angawasiphi kodwa empeleni uNkulunkulu uyawabiza lapha Manje qabelani ezambulezo sikhombisa sifunde lokhu izinkulungwane ezishumi nambili esizweni ngasinye sabakhethiweyo kukho konke kwazo kunezinkulungwane ezishumi nambili esizweni ngasinye lowo ngabakhethiweyo futhi zibekwe khona lapha ngohlelo
Oh man what are they
Oh hey ayini na ahlele ngokwezizwe nokho awasizo manje kodwa ayoba yizo ahlele ngokwezizwe yini abasahleleni ngokwezizwe na hayi Jude lejwayelekile qhabo kodwa labo okhethiweyo izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nana ayobekwa ngokuhleleka ngokobuzwe oh hey ngingathanda kanjani ukuyikhombisa asizukungena kukho kodwa lokho impela ibandla lizofanele libe yikho ngokohlelo impela Manje ngifuna niphekthise ngokusondela ngempela futhi nifunde nami umzuzu. Manje nansi into mhlawumbe ningakaze niqaphele ekubizweni kwesizwe. Nginitshelile sikeshanene sedlule ukuba nifunde isambulo sesikhombise. Fundani nami bese niphekisisa lezo zizwe.
In Revelation 7, Dan and Ephraim is missing and not numbered with them.
Ezambulweni sesikhombisa uDani noEfrayimi abekho futhi ababaliwe nazo. Niqaphelile lokho na? UJosefa noLevi babebanjelwe endaweni yabo. Niqaphelile lokho na? UDani noEfrayimi akekho lapho. Qaba unumzane. Kodwa uJosefa noLevi babebanjelwe endaweni kaDani noEfrayimi.
Remembering God.
Ngani na ba uNkulunkulu odlale khumbula njalo khumbula zonke izithembiso zezwi lakhe. Wo ngithanda ukushumayela kalokho niyabo uNkulunkulu akakhohlwa lutho nakuba kubukeke kanjani. Njengoba atshela uMose uIsrayeli wayekade esezansi lapho iminyaka engamakhulu amane babefanele bakhuphuke ngalezo zikhathi. Watshela u-Abrahama nenzalo yakhe iyobe igogobala ezweni labezizwe iminyaka engamakhulu amane iyobe ke esebakhipha ngesandla esinamandla. Kodwa ke wathi kuMose, ngisikhumbunile isithembiso sami futhi ngehlile ukwenza kube kuhle engikushilo. UNkulunkulu akakhohlwa, akazikhohlwa iziqalekiso zakhe, kanjalo akazikhohlwa izibusiso zakhe. Kodwa zonke izithembiso azenza uhlala nakho. Nakho ukuthi kungani babengekho. Manje uma nibhekisisa manje fundani, ngifuna nifunde nami manje. Yanini ngayo kuDeuteronomy amashumi amabili, ivesi amashumi amabili nesishiyagalolunye lapho. Noma isahluko sabashumi amabili nesishiyagalolunye njalo. Kunesizathu salezi zizwe ukuba zingabibikho lapho. Yonke into inesizathu sayo. UDeuteronomy sifuna ukuthatha isahluko samashumi amabili nesishiyagalolunye sikaDeuteronomy. Manje inkosi sisize kakhulu ukuba sikwazi ukuqonda manje. Manje sifuna ukuqala kuDeuteronomy isahluko samashumi amabili nesishiyagalolunye evesini leshumi nesithupha.
Moses speaking.
Manje lalelani, Mose khuluma, ngokuba nina niyazi ukuthi zahlala ezweni laseGibhithe nokuthi zedlula phakathi kwezizwe esajabula kuzo. Futhi nizibonile izinengizo nezithombe zazo, imithi, matshe, iziliva, igolide okwakuphakathi kwazo. Wonke umuntu wayethwele into ethize noma enye isithombe esincane esiqoshiwe sikaSesilia ongcwele. Niyazi into njengaleyo, niyabo? Funa ngakho-ke, lalelani.
Lest there should be among you a man, woman, or a family, or a tribe.
Funa kube khona phakathi kwenu indoda, umfazi, noma umndeni, noma isizwe esinhliziyo yaso ivulathela namuhla inkosi uNkulunkulu wethu ukuya khonza onkulunkulu balezi zizwe. Funa kube khona phakathi kwenu impande thela inyongo nomhlonyane.
And it come to pass when he heareth the words of this
futhi kuze kuthi lapho ezwa amazwi alokhu kuqalekisa azibusise enhliziyweni yakhe futhi athi nginokuthula noma ngihamba ngemicabango yenhliziyo yami uqobo. Niyabo abantu bathi uyazibusisa, niyazi benza isiphambano sincane noma into ethize njengoba benza manje. Niyabo into efanayo, niyabo futhi niyabona kulukhondolo lwabahedeni, niyabona abahedeni. Uyazibusisa enhlizeni yakhe uqobo, umcabango wakhe uqobo, emqondweni wakhe uqobo, ukwelekelela okudakwa ekomeni. Buza nje lokho akwenza imedluko enqobo nje uma uye esentweni uzoba kahle.
The Lord will not spare him.
Kona inkosi ayike umthethelela kepha into uthele inkosi mawayo uyakumvuthela lo muntu kuze kuthi zonke iziqalekiso ezilotshwe kule ncwadi ungasuzi nelilodwe yizi kuyo noma wenenzele kuyo niyabo ziyakuba phezu kwakhe nenkosi yakulesula elakhe lesula igama lakhe phansi kwezulu Lokho ngukuthi kungenkathi eselaba emhlabeni niyabo phansi kwezulu Uthi inkosi iyakumahlukanisela ububi kuzo izizwe zakwa-Israyeli ngesiqalekiso zonke zesivumelwano esilotshiwe kule ncwadi yomthetho Ngakho-ke uma umuntu eyakukhonza isithombe noma gcine isithombe kuye noma azibusise emicabangeni yakhe uqobo yengqondo yakhe futhi akhonze izithombe uNkulunkulu wathi indoda umfazi umndeni noma izizwe igama lakhe liyakwesula ngokuphelele phakathi kwabantu manje kunjalo na kuqinisile ngempela kanjani pho ukukhonza izithombe kwenze into efanayo ebandleni iminyakeni eyadlula futhi kuyayenza namhlanje Futhi ngiyaqaphela bekezani ukuthi umphiki uKristu wazama kanjani ukwenza umnyekazo ophikisanayo bangako waziyo ukuthi udeveli ufanekisa futhi enze iphethini emva kwabangcwele bakankulunkulu na yini sana na yini efanele iphendukezelwe yini amanga na iqiniso liphendukezelwe yini ukuphinga na isenzo sifanelo isenzo sangokomthetho senziwa ngokufanele yabo Manje kuzameni kwenza lokhu ukwesula igama ngiqaphelile onyakeni webandla isilo esifanayo esasikhonza imifanekiso yabantu abafile kanjalo njalo bazama ukwesula igama lenkosi uJesu Kristu futhi banikeza iziqu njengoyise indodana nomoya ongcwele into efanayo naleso siqalekiso singemva kwakho kanjalo
Dan and Ephraim did just that
Utiani noEfraimi benza lokho nje phansi kokuzenzisa kwenkosi kwaIsrayeli umkhohlisi uJerobhowami manje qaphelani kumakhosi yokuqala isahluko seshumi nambili ngiyazi si lokhu kimi kukubeka isandlalelo kuloko esingethembela kukho esikubonayo amakhosi okuqala ngifuna ukuya esahlukweni seshumi nambili ivesi lamashumi amabili nanhlanu kuya kwelamashumi amathathu ngaleso sikhathi uJerobhowami shekemi entabeni yakwa-Efrayimi wahlala khona futhi waphuma wangena futhi wakha iPhenuweli futhi manje uJerobhowami wathi enhliziyweni yakhe niyabo imicabango yenhliziyo yakhe manje umbuso uya kuphendulelwa endlini kaDavide wayesaba niyabo ngoba abantu bengahle baphume Uma laba bantu benyuka ukunikela ngemihlatshelo endlini yenkosi eJerusalema inhliziyo laba bantu iphindele enkosini ngisho kuRehobhowami inkosi yakaJuda baya kungibulala mina baye kuRehobhowami Rehobhowami inkosi yakaJuda Inkosi zithathe isiluleko futhi yenza amathole amabili egolide futhi yathi kubo sekwanele ukuba nikhuphukele eJerusalema bheka uNkulunkulu bakho oIsrayeli abaku ezweni laseGibhithe futhi wabeka elinye eBethele nelinye walibeka kwaDani futhi lento iba yisono ngokuba abantu baya phambili ukukhonza kwelinye nakwaDani Niyabo uEfrayimi eBethele nakwaDani base bemise izithombe lalaba baphuma ukuyokhonza lokhu naku lapho esikhona kuze kuyothi nguwe onyakeni wezikhathi zeminyaka eyinkulungwane sishe impela futhi uNkulunkulu zalokhu esikhumbule lezo zono ababaliwe ngisho naphakathi lapho hey udumo Kubinzeka impela nje njengoba ekhumbula zonke izithembiso ezinhle ubukhumbule bonke ububi futhi khumbulani nje ngenkathi ingaleso sizathu ngikhola bangani bengizama njalo ukuhlala nalelozwi kungenandaba ukuthi libukeka lixakile kangakanani Yebo manje babengenaki ucabanga ngalokho lapho ngaleyo kade abacabanganga ngakho ngaleyo kade bacabanga awu basedlulela nakho kulungile kodwa ngabangapha onyakeni wezikhathi seminyaka inkulungwane ingena lapho amagama abo nezizwe kwesulwa kuyo ngoba bakhonza kwezithombe uNkulunkulu akuqalekisayo Akashongo yini ukuthi wawazonda amaniko lawo nalowo Jezebel na tedani kuko akashongo yini ukuthi uyobulala amadodakazi kaJezebel ngokubulala kokufa okungukwehlukana kwaphakade ebukhoneni bakhe na ningakwethembi nhlobo tedani kuko ngakho uNkulunkulu uyakhumbula Kabelani kodwa nikapelile lapho lalizo kwesulwa ngani na phansi kwezulu kwakungekho umhlatshelo wamasinya owawungamnika umoya ongcwele umvumele abone lezi zinto kodwa wakwenza empeleni ngengqondo yakhe uqobo yobugovu kodwa wezekele embonini wakhe esikajini seminyaka yenkulungwane uyababona futhi ngobuhleleko okuphelele uyezekeli uma ube nifuna ukukufunda kubhaleni phansi nje futhi ningakufunda ukonga isikhathi uyezekeli wamashumi amane nesishiyagalombili elokuqala kuya kwelesikhombisa futhi nifunde lamashumi amabili nantathu kuya emashumini amabili nesishiyagalolunye uyezekeli ubone zonke izizwe zingokuhlelekile impela nje kulungile futhi esambuleni zeshumnane uJohane wabonile futhi ngokohlelo lwezizwe kunjalo sonke isizwe endaweni yazo kwenzekani na niyakhumbula wathi phansi kwamazulu ukuthi igama lakhe lalizokwesula odabeni lwesizwe inqobo nje uma wayesephansi kwamazulu lalingeke lisaba khona nalezi zinkulungwane ezikhulu namashumi amane ziphansi lapha engcenyeni yesizwe namanje kunjalo kodwa nebo ayebubuthekisiwe ayene mi Tjela kuphela yezinkunzi nezimbuzi nebo manje iqaphelani wawesula phansi kwezulu kodwa abezizwe ngezinsuku zikamoya ongcwele ngokumelana naloko igama lakho lasuza ngokuphelele incwadini yokuphila futhi ungazoze waba nokuthethelelwa kulelizwe noma izwe lizayo kunjalo na ngakho yilapho isimi khona Israyeli phansi kwezimbuzi izimvu ayenendawo unqobo nje uma ayese semhlabeni lapha izizwe zawo sasingekho ayengeke neza afakwa manje konke ngenkathi ewabiza lapha izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane ayengekho kunjalo awabaliwe ngisho naphakathi lapho noJosepha noLevi ubekwe endaweni kaDani noEfrayimi Manje ningakubuka lokho kukhona khona lapho phambi kweni yabo futhi nazi izithembiso zikaNkulunkulu le emuva lapho iminyaka kamakhulu ngamakhulu ngaphambi kwalokho Manje kwenzekani na bahlanjululwa ngezikhathi zesikhathi sokuhlupheka okwesabekayo manje uma uNkulunkulu ezohlambulula leyo ntombi lowo ngakungowesifazane olungileyo kodwa nje wehluleka ukuthola amafutha esibalini sakhe futhi uzomhlambulula ngokuhlusha phakathi lapho ufaka lezo zizwe phakathi lapho ngo ngento efanayo futhi bayahlambulula ngezikhathi sesikhathi sokuhlupheka ngoba ngokuhlanjululwa ngokwahlulelwa kodwa neboba emva futhi bukani lapha naku kwenyuka izinkulungwane ezikhulu namashumi amane nane emva kokuhlanjululwa kuka-Israyeli futhi naku kwenyuka futhi intombelele yenyuka ihlanjululwa futhi yembethe izingubo ezinde ezimhlophe nebo kuphelele kanjani nje kuhle kanjani nje lokho Njengoba Jacob nje ngesikhathi sokuthupheka niyabo ba uJacob ngesikhathi sokuthupheka wayenza kungalungile kodwa wedlule sikathini sokuhlanjululwa ngoba wayenza kungalungile kumfo wabo uEsau niyabo wakhohlisa ukuba athole ubuzibulo bakhe kodwa wedlule kuhlanjululweni ngaphambi kokuba igama lakhe lishintshe lisuke kubeni kuJacob libe nguIsrayeli okungumfanekiso wohlelo lukaNkulunkulu lufanekiswe namhlanje
We'll turn now to the 8th verse.
Manje sizophenya manje evesini lesishiya galombili le noma ivesi lokuqala ngiqonde lokho lesahluko sesishiya galombili sesambulo sesishiya galombili elokuqala ngiyazi ligathele kodwa manje zamani nje kulalela imizuzu embalwa manje futhi uNkulunkulu wezulu akasisize ngumkhuleko wami
We must remember
Sifanele sikhumbule ukuthi lelo Paul esikhombisa lungukuphela kwesikhathi sazo zonke izinto kunjalo izinto ezilotshwe encwadini yoPaul esikhombisa zavalwa ngcingo Paul ngecebo lokuhlengwa kusukela kaphambi kokusekela kwezwe kuphela konke nokuncinci Ungukuphela ungukuphela kweze elizabalazayo ungukuphela kwemvelo ezabalazayo ungukuphela kwezinto zonke phakathi lapho ungukuphela kwabacilongo ungukuphela kwezintsha ungukuphela kwamhlaba kuyi ungukuphela ngisho kwesikhathi Isikhathi siyaphela iBhayibheli lasho njalo uMathewu isathu sesikhombisa ngiqonde isambulo isikhombisa cha isahluko seshumi ne evesi lokuqala kuya kwelesikhombisa isikhathi siyaphela ingelo siyathi akusayi kubakho isikhathi ngenkathi lokho ngezinsuku zalento enkulu kuba yenzeke yonke into iyaphela ngalezi zikhathi ukuphela kwekwe ekupheleni kwalolu Paul esikhombisa qaphelani ngokuphela konya ngoku ebandla ngokuphela koPaul esikhombisa ngokuphela kwabacilongo ngokuphela kwezitsha futhi ngisho kuqeda nokungenisa kwesikhathi seminyaka enkulungwane lokho kuzophawini lesikhombisa Ufana nje nokuthi ubule umcibisholo irokethi emoyeni nalo umcibisholo irokethi uqhuma lapha bese ke uyenyuka bese uqhuma futhi uveze izinkanyezi ezinhlanu enye yalezo zinkanyezi iqhume bese isakaza izinkanyezi ezinhlanu kuyo bese kuthi ke enye yalezo zinkanyezi iqhume bese isakaza izinkanyezi ezinhlanu kuyo niyabo iphuma ifiphale lokho ngokuthi ini uPaul esikhombisa Luqede nje isikhathi sezwe, luqede isikhathi saloku, luqede isikhathi saloku, luqede isikhathi saloku, luqede isikhathi. Yonke into yaphelela nje kulolo Paul lesikhombisa. Manje uzokwenza kanjani na? Iloko singakwazi, kunjalo na, asazi. Kuyisikhathi ngisho sazo zonke lezi zinto nokungeniswa kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane.
The breaking of this seal was so great that
Abelani ukwephulwa kwalolu Paul kwakukukhulu kakhulu ngangokuthi izulu lathuliswa yilo ngokuthula ingxenye hora manje ngabe lukhulu luyini na wathula amazulu kwakungekhonto eyanyakazayo ingxenye hora Manje ngenge hora ingathi engabi yinde uma unesikade sinandi kodwa ekuhlaleleni ovalweni kwaphakathi kokufa lokuphila kwakubonakala kunjengezikade seminyaka eyinkulungwane lalulukhulu kakhulu uJesu akazange luphathe akukho namunye wabo uJohane akakwazanga ngisho nokulu loba qabo wenqatshela ukuloba lapha niyabo kukhona nje inje akalulobanga kodwa lokhu ngokuthula Futhi yamalunga ngamashumi amabili nane amabhambi kukaNkulunkulu lapho eshaya ngamahabu awo ayeke ukudlala amahabu awo izingelosi zathula ukuhlabelela kwazo ezulwini Abangani amakerubi angcwele namaserafi uIsaya anibonayo ethembelini linesethi eyisithupha noma amasethi amathathu amaphiko thathu amabili phezulu limboze ubuso balo ngamabili limboze izinyawo zalo futhi lindiza futhi imini nobusuku abahambi kukaNkulunkulu ehlabelela ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla futhi ngisho nangenkathi engena noma ezongena ethembelini izinsika Tembeli zaza mazama ngobukhona bawo bawo
And these holy
seraph yangcwele athula du izingelozi zayeke ukuhlabelela endize ebukhweneni bukaNkulunkulu ehlabelele ingcwele 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 athula nya akukho izingelozi ezihlabelelayo akukho izindumiso akukho kukho inkonzo yasealtare qhabo lutho kwakukhona ukuthula kwathula ukuthula nya ezulwini ingxenye yehora
All the host of heaven was silent for this half hour.
Longi bandela sezulwini lathula la ngxenye yehora. Ngenkathi lefihlakalo yoPaul esikhombisa encwadini yokuhlengwa, lwalephulwa luvulwa. Ucabangeni kodwa luyephula. Iwundlu liyalwephula.
You know what? They were awed by it, I mean. They didn't know. There it was, they just stopped. Why?
Ngiyazi ukuthini ashaye uvalo ngalo ngiyakhola awazanga kulwalu lapho avela yeka nje ngani luyini na manje akukho namunye wethu waziyo kodwa ngizolitshela esambulweni sami sami salo futhi manje angithandi ukubala uhlanya uma ngiyilo ngingongazi ngakho niyabo anginikelwe ekubhekeni ngokukhanukela okuqhubekayo nezinto zokucabangela ngisho izinto kungahle ukuba bekuwuhlobo lokuxakile kwabanye abantu kodwa nxa uNkulunkulu efika ngapha emva kwalo futhi aluqinisekise futhi athi luyiqiniso khona-ke lelo yizwi likaNkulunkulu niyabo kungabonakali ala kuxakile leyo ndlela nebo
and now certain as I stand in the platform
futhi manje njengokwangempela nje njengoba ngimi eplatform kulobo busuku ngibe nezambulo esembulile kungendlela ekathathu engizokhuluma ngayo kini ngosizo lukaNkulunkulu ngokusongwa kwalo
Let's go to there first.
Bese kuthi ke aziwelele kuloko kuqala. Nazi sambulo ukuqale ngifune ukulitshela khona ukuthi luyini, ukuthi kwenzekani ngabe lokho leyo midume isikhombisa ayizo iduma futhi wenqatshelwa ukuba lobe ilokho ke imfihlakalo. Ilele emva kwaleyo midume isikhombisa elandelanayo iduma. Manje ngani na ake sikufakazise ngani na kuyimfihlo engaziwa umuntu uJohane wayenqaba ukuloba ngalo ngisho kuloba izifanekiselo ngalo ngani na lokhu yingakho kwakungekho mnyakazo emnyakazo ezulwini kwakungathe kuveze imfihlo seniyakubona manje na Uma lulukhulu kangaka lufanele lifakwe ngoba luzokwenzeka kodwa yangenkathi imidume isikhombisa manje qabelani nxa izigelozi eziyisikhombisa zivela ukubetha amacilongo azo kwakukhona umdumo wodwa ngenkathi uIzeli egoqana kwakunecilongo lapho singaseyi ukubakho isikhathi icilongo lokugcina umdumo owodwa Kodwa lapha imidume isikhombisa eqondile ngodwa ngqo owodwa wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa leyo nombolo ephelele imidume isikhombisa ngodwa yezwakalisa hayi yenza nje owodwa wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa eqondile Manje ke amaZulu awakwazanga ukuloba lolo amaZulu angeke azi ngalo akukho lutho lunye ngoba ayikho into ezoqhubeka kwakuyisikhathi sokuphumula lalulukhulu kakhulu kwaze kwathi lwagcinwa luyimfihlo ezingilosini
Now why if Satan should get a hold of it
Manje ngani ukuba uSathane ubengahle kuthole ubengenza umonakalo omkhulu yinye into angayazi manje angahumusha noma yini afuna ukuyihumusha futhi afanise noma yilubu hlobo lweziphiwo ngiyathemba niyakufunda kodwa angeke lwazi lolu alulotshiwe ngisho nasezwini luyimfihlo uqobo izingelozi yonke into yathula du ukuba zenza umnyakaza wodwa kungahle kudedele into ethize ngakho zavela zathula du zayeka kushaya amahabu yonke into yama
seven god's perfect number seven
Isikhombisa inombolo kaNkulunkulu ephelele isikhombisa nje phansi ngogodlu imidume isikhombisa yezwakalisa ngqo kanye sengathi yayipelisha into ethize qaphelani ngalezo zikhathi uJohane waqala ukuloba wathi ungalobi
Jesus never spoke of it
uJesu akazange akhulume ngalo uJohane wayengenakululoba izingelozi yazazi lutho ngalo luyini na luyinto uJesu wathi ngisho nezingelozi zasezulwini zazingazi lutho ngalo niyabo wayengalwazi iqobo lwakhe wathi uNkulunkulu kuphela oyelwazi Kodwa wasitshela nxa siqala kubona lezi zibonakaliso zivela manje kukhona lapho enifinyelela khona na kulungile qaphelani siqala kubona lezi zibonakaliso zivela niyabo Kubo sathane wayengalutshola uma nifuna kube khona into eyenzekayo manje nizofanele nithathe izwi lami ngalokhu uma ngiplana ukwenza into ethize ngazi okungcono kunokutshela noma ubani ngakho akusikho ukuthi lowo muntu bengakusho kodwa usathane uzokuzwa ngiyabonga akakwazi ukukujola enhliziyweni yami lapho inqobo nje uma unkulunkulu enakho kuvalwe ngcingo uma ungcelo ngakho lokho kuphakathi kwami nonkulunkulu niyabo akungazi lutho ngakho uze ukukhulume khona-ke uyakuzwa futhi ngizamile ngitshela abantu ngizokwenza into ethize thizeni bese ngibhekisisa udevele kunquma wonke amasonto angawancuma ukufika lapho niyabo ukungishaya kukho kodwa uma ngithola isambulo esivele kunkulunkulu futhi nje ngingasho lutho ngakho khona kwehlukile.
Remember.
Kumlalo uzathanda uzozama ukuzifanisa. Uyozama ukufanisa yonke into eyibandla liyoyenza. Uzamile kuyenza. Siyakuqaphela ngomphiko uKristu.
But this is one thing he cannot impersonate. There'll be no mimics to this.
Amen.
Cause he don't know it.
Kodwa lena yinto eyodwa ngeke zifanisa nayo akuyi kubakho zilinganiso kulokhu niyabo ngoba akalwazi ayikho indlela kuyo ukuba lwazi umtonto wezithathu akazi lutho nje ngalo niyabo akaluqondi kodwa kunemfihla lele phansi kwalolo udumo kunkulunkulu kweliphezulu angeke neze kacabango okufanayo konke ukuphila kwami nxa ngibonile manje angazi ukuthini ngiyasazi izinyathelo ezilandelayo lapho kodwa angazi ukuthini ukuthi kuhunyushwa kanjani lokho ngeke kube kade nginakho kulotshwe phansi lapha ngenkathi kwenzeka uma ningabona lapha yima ungabe uzaqhubeka kwedlule lokhu khona lapha angikuthandi ukuba uhlanye ngikhuluma iqiniso nje kodwa nezikhumbulo ezicathula zincane engakezama njalo kuchaza ukuthi umphefumulo wawubekwe eduze kukasibanibani nonembezo ongaphakathi nalo lonke lolo hlobo lwezinto na ubungukuthi kwenza kuphela izingenjalo ezikhulu sezifanekiso ziqala emva kwakho ukuthi babe siphakamise kanjani isandla futhi babambe abantu futhi babe nokudikizela na bonke abantu babe nokudikizela ezandleni zabo kodwa niyakhumbula ngenkathi engenyuzela lapho futhi wathi lokhu yilo mtyonto wesithathu futhi akekho yowazi niyakukhumbula lakho na imibono ehlileki neze iyiqiniso ngokuphelele manje qabelani niyakhumbula umbono ngesixuku na tshali nginakho lapho likhona into ethize yenzekayo ngalitshele leli viki ukuthini konke bekungakini kodwa ngazi noma likuqaphelile yini ngiyazikhumbula izixuku zombono wezingelozi ngenkathi ngisuka lapha ngiya e-Arizona na niyakhumbula sikhathi sini banumzane na niyakukhumbula lokho na qabelani kwakukhona kukodwa kuphela kuqhuma okukhulu komdumo nezingelozi eziyisikhombisa zabonakala kunjalo na ukuqhuma kukodwa komtyonso izingelozi eziyisikhombisa zabonakala ngase ngibone undu ngenkathi selivule uphawu lokuqala ngase ngizwa kungathi ibimbo lokuduma futhi ezinye sezidalwa ezine zathi woza ubona qaphelani umdumo wodwa imilayezo izikhombisa ibivalwe ngcingo phawu futhi ngeke yembule kuze kube usuku lokugcina kolwalo nyaka niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na
now have you noticed a mysterious part of this week
manje niqaphelile ingxenye yemfihlakalo yaleli viki na luyilokho-ke beluyilokho-ke bekungesize sidala singumuntu umuntu bekuyizingelosi zenkosi qaphelani kunofakazi abathathu abahlezi phakathi lapha ukuthi evikini elidlulayo ngaphezudlwane kweviki eledlule ngangiphezulu emuva lezintabeni cishe emexico nabazalwane ababili ohlezi lapha ngicoshe ukuzuthukela noma onamathela ngibasuse emlenzeni webhuluke lami futhi kwabakhona ukuqhuma okwacishe impela kwabukeka sengathi kwazamazamisa izintaba phansi manje kunjalo Angizange ngibatshela abazalwane bami kodwa bawuqaphela umehluko futhi yayisithi kimi manje lungela yale mpumalanga naku kuhunyushwa kwalowo mbono niyabo manje ukunaziza umfowethu Sotman akayitholanga nyamazane eyayilandela sasizama ukumthelela yona yayisithi manje kulobu busuku okwesibonakaliso kuwe akazi ukukwenza ufanele uzehlukanisele ngalezi zikhathi ukuvakashelwa yilezi zingelosi futhi ngazizwa ngingasazizwa mina niyakhumbula futhi ngangisetshonalanga izingelosi yayiza empumalanga futhi lapho ziza ngaphakanyiswa kanye nazo niyakukhumbula lakhona zize empumalanga nomfowethu Fred phakathi lapho kulobu busuku ungufakazi nomfowethu Norman lapho sedla ngacishe ngayivumisa impela leyo ndoda yokuba ihlale futhi ithole nyamazane yayo kunjalo mfowethu Sotman na ya lapho ubikhona lapho ngavumisa kodwa nokho yathi angeke akwenze angizange ngisho lutho ngaqhubeka into ethize ngihleze ecelela ukwathenda usuku olu uyakhumbula mfowethu Sotman nami kwathi nje kungashiwe ezinye izinto ukuthi ngabeka wena nomfowethu Norman ubu mfowethu Norman emuva lapho ngababeka phansi kwesifungo ukuthi babengeke bakuphathe okwakwenzeka kunjalo na ngake ngajika ngase ngisuka ngihamba kulelo thende kunjalo na ngoba lokho okwakuyikho impela okwakuyikho nokwazi ukuthi angikwazanga ukukusho kwaze kwenzeka ukubona ukuthi abantu bayokuqonde yini futhi niqaphelile na leyo ngelosi eyodwa ngathi phakathi lapho yayiyingelosi ecakile yayibukeke kakhulu kimi kunanoma yiyiphi enye yazo niyakukhumbula lokho na zaziyisixuku zintathu ngapha nangapha nenye phezulu neleyo eyiseceleni kwami ngo lapha ngibala kusukela kwesokuncele kuya kwesokudla yayingale ibe yingelosi esikhombisa yayiqabe kakhulu yayisha lukhulu kimi kunazo zonke ezinye zazo akhumbula na ngathi yayikhiphe isifuba sayo kanjalo futhi yayindizela ngasempumalanga niyakhumbula kanjalo ngathi yangiqukule yangiphakamisa ngiyakukhumbula lapha na nantu leyo enopawulo esikhombisa into ebingimangaza yonke impilo yami amen lezo ezinye izimpawu zazisha inqwaba kimi kusabala kodwa o anazi ukuthi lolu lushoni kanye empilweni ngakuyeka ngakhala kakhulu kuNkulunkulu nganganga emva kwalowo mhlangano wasePhoenix noma yibaphi babantu lapho nami bayazi ngalala ezintabeni ngokuyokuza ngavuka ngase nginyukela eSabino Canyon lezo ezinkulu ezimangelangele izintaba eziphakeme ngase ngenyuka ngiyongela lapho futhi kunomzila omncane wezinyawo emva kokuba usuqalile uqhubeke wenyukela entabeni ilemo okuluhambo oluthatha amamayela ngamashumi amathathu eduze cishe kwamafiti angamashumi amathathu eqwa phezulu lapho ngakho phezulu entabeni kusesekuseni ngempela ngaphambi kokuba kuze ngenyuka ngalo mzila omncane wezinyawo kuhambe kuginqika amatshe ngangizizwa ngiholeleka kuba ngijikele ngapha ngase ngijika ngase ngenyuka ngingene kwamanye amakhulu amadwala acijile wo he amakhulu amafiti kuphakama ngase ngiguqa phansi phakathi kwalawo matwala ngase ngibeka phansi leli bhayibheli ngase ngibeka phansi leli bhuku lento encane yokulobela ngathi nkosi nkulunkulu chaza kuthini lo mbono na mina ngingi ngathi nkosi ngabe kuchaza ukufa kwami na niyakhumbula nganitshela ngangicabanga ukuthi kwakungahle kusho ukufa kwami ngoba into ethize yayiqhumile kwaze kwangizamazamisa ngaba yizicucu niyakukhumbula bangaki okwaziyo kuzwile na ngani impela nebo nonke kuthi ngacabanga ukuthi ngathi kuba kwakusho kufa kwami kwase kuthi-ke ekameleni ngathi ngabe kwakuyini kuyini kuyini nkosi na kuchazani na kuchaza ukuthi ngizofa na uma kuyikho kulungile angeke ngiwutshele umndeni wami mangiqhubeke njeni yabo uma umsebenzi wami uzuphelile futhi ngathi manje kwakuyini na kodwa wabuye wathumela ufakaze muva ngiyakhumbula nginitshela ukuthi kwakungesikho lokho kwakuyinqubela phambili umsebenzi wami hohoho niyakuthola na niyabawa futhi ngihlezi phezulu esabhino canyon ubaba wasezulwini uyakwazi lokhu ngokuqinisile impela nje njengoba nikubona lokho kufezeka lezo zingelosi zenhla ngo futhi zaqinisekisa wonke umlayezo ukuthi uyafana manje-ke niyazi noma luvela kunkulunkulu noma cha washiwa ngaphambili nina ngombono ngangingeke ngitshele kuze kuphele izinkonzo ngoba ngenqatshele kukwenza Canyon, ngihlezi phezulu lapho ngalokho kuza ngangiphakamise izandla zami nowami umoya waphephethe isigqoko sami esidala esimnyama sawa ngenkathi ngangimi lapho nezandla zami ziphakeme ngikhuleka ngathi nkosi nkulunkulu kusho kuthini lokhu na angikuqondi nkosi ngizakwenza njani na uma sekuyisikhathi sami sokuya ekhaya mangenyukele lapha yilapho abangasoze bangitshela khona angifuni umuntu ukuba lile la uma ngibuka ngikifuna nje umndeni ukuba ucabanga ukuthi ngavele ngazishayela umoya nje futhi bangeke bangithole ngizicashele ndawo uma ngizomuka ngani mangibuke mhlawumbe ujoseph uyolithole phephe lami lilele lapha ngolunye usuku futhi umvumele lisebenzise niyabo uma ngibuka mangibuke nkosi futhi nganginike izandla zami futhi khona manjalo yilethize yashaya isandla sami angazi ngeke ngasho ngabe ngilalile na angazi ngabe ngehlele yiziyezi na angazi ngabe kwakungumbono na ngeke ngalitshela into kuphela engingayisho yilokho engiyinto efanayo nje njengoba lezo zingelosi yayinjalo futhi kwashaya isandla sami ngase ngibheka futhi kwakuyinkemba futhi yayinezibambo zeparele iyinhle ngempela futhi yayinesivikelo phezu kwayo sinegolide nobukhali babubukeka njengento efane nensimbi ichrome njengesiliva kuphela ukuthi yayikhazimula ngempela futhi yayibukhali kakhulu njengopapa ohe ngase ngicabanga leyo akusiyo yini into enhle kwedlula zonke yenele isandla sami nje ngacabanga leyo inhle ngokumangalisayo kodwa ngathi heyi ngihlala ngizesaba njalo lezo zinto inkemba ngacabanga ngizokwenzani ngalokho na kwase kuthi ngaleyo nkathi nje iphimbo lazamazama phansi lidabula lapho elangikangazelisa amadwala lathi yinkemba enkosi uqobo ngase ngiphumba kuwo inkemba yenkosi uqobo manje uma lathi inkemba yenkosi kodwa lathi inkemba yenkosi uqobo futhi yinye kuphela inkosi uqobo nalongunkulunkulu futhi une nkemba yonke leyo yizwi lakhe engiphile ngalo lokho ngakho ngisize nkulunkulu ngimi ngale kwedeski lakhe elingcwele lapha nalelizwi elingcwele libekwe lapha yizwe amen o usuku olunje pho eziphila kulo into enkulu kangaka pho ngiyayibona imfihlakalo nemfihlo na owesithathu ngimi lapho ngenkathi lokhu kungishiya into ethize ivele ifika kimi yase ithi ungesabi manje angizwanga phimbo njengakwingaphakathi lami likhuluma ngifanele nje nginitshele iqiniso khona impela nje okwenzekayo into yashaya yase ithi ungesabi lona yilowo mthonzi wesithathu umntozi wesithathu niyakhumbula na wathi uzwile ngabaningi abazifanisayo ngalokhu owazama ukukuchaza kodwa wathi ungazami ngisho lokhu niyakukhumbula na bangaki owukhumbulayo lo mbono na ngani usezindaweni zonke kutheyishiwe nandawo zonke loko sekube iminyaka ezithupha edlula iminyaka ezikhombisa edlula sekube iminyaka ezikhombisa edlule wathi ungazami ukukuchaza lokho wathi lo ngumntozi wesithathu kodwa ngizohlangana nawe phakathi lapho kunjalo na Wathi ungazami ngangimi nesisi icathulo sengane encane ngenkathi engitshela wathi manje yenza umdonzo wakho kuqala futhi uma wenza inhlanzi izolandela isicupho wathi bese ke ubhekisisa umdonzo wakho wesibili wathi ngoba uyoba kuphela inhlanzi encane wathi khona ke umdonzo wesithathu uyokuthola labo bonke befundisi bangizungeza bathi mfowethu Branham siyazi ungakwenza haleluya mfowethu Branham ilapho ngihlala njalo ngibophezeleke khona ngesigejani sabashumayeli nabo ngiyabathanda abantu futhi bafuna ukuchaza yonke into leyo ngase ngithi awu ngathi angazi ngathi ngikuqondile kudoba manje ngathi manje into yokuqala oyenzayo nansi indlela okwenziwa ngayo ubone zonke izinhlanzi macala onke uzofanele uhambe udluthule isicupho awu lokho yiwo impela maso kudoba ngakho ngathi udluthule isicupho manje yabo ngenkathi ngiluthule isicupho kokuqala manje inhlanzi iyasilandela kodwa zazizincane futhi lokho nje kungathi babebamba ngakho manje-ke ngathi khona-ke niyobeka ngase ngisiluthula ngizikhipha ogwini futhi nganginenhlanzi kodwa yayibukeka njengesikhumba esemboze isicupho nje kwakuyayincane kakhulu Kwase kuthi-ke ngangimi lapho lento ethize yathi ngikutshelile ukuthi ungakwenzi lokho ngaqala ukukhala lonke usinga lwaluthandele kimi kanje futhi ngangimi lapho ngikhala nekhanda lami libheke phansi kanjalo ngathi nkulunkulu ho ngithethelele ngingumuntu oyisithutha nkosi ungangithethelele futhi nganginalolu singa futhi lokho enganginakho esandle sami kwakuyisicathulo sengane encane esithi ibe side kangaka futhi nganginalowo muntu futhi wawuthi awube mkhulu macala wonke njengomune wami cishe uhafu we-intshi sengathi nembobo kulesi sicathulo yayithi nje yayibe ngusayizi we incane kwedlule okukodwa eshumini nesithupha cishe kwe-intshi embotsheni futhi ngangizama ukubopha lesi sicathulo esincane ngale ntambo eyi-intshi enkulukazi he Iphimbo lafika lathi ngeke wafundisa izingane zamaPentecostal izinto ezingaphezu kwemvelo lathi manje ziyeka kanjalo futhi kwathi nje ngaleyo nkathi wangiqukula wangiphakamisa wayesengihlalisa phezulu le okulapho umhlangano wawuqhubeka khona kwakubukeka njengethende noma ihlala bishopi noma uhlobo oluthize ngase ngibheka futhi kwakukhona ibhokisi elincane kanjalo indawo encane ngalo eceleni futhi ngakubone lokho kukhanya kwakukhuluma nomunye umuntu phezu kwami lokho kukhanya nikubonayo lapho esithombeni kwavunguza kwasuka kini kanjalo kwase kuwelela kulelo thende kwase kuthi ngiyohlakala nawe lapho kwase kuthi lokhu uyoba ngumdyozi wesithathu futhi awuyi kutshela muntu futhi esabhini ocanyon wathi lona ngumdyozi zasithathu futhi kulezinto ezinkulu ezintathu ehambisana nawo nenye isombululwe namhlanje noma izolo enye isombululwe namhlanje futhi kunento eyodwa engingeke ngayihumusha ngoba ingolimo olungaziwa kodwa ngimi khona lapho ngase ngiwubuka ngokuqonda ngqo nalona ngumdyozi wesithathu okhuphukayo nomoya ngcwele kankulunkulu ho he yingela sesizathi lonke izulu lathula manje kungcono ngingime khona lapha nebo ngizizwa njenje nginqandeka ukuba ngingabe ngisasho lutho ngawo nebo ngakho kumbulani nje upawulu ezikhombise isizathu lwalungavulwanga nebo isizathu lungazange lulwembule akukho namunye ofanele azi ngalo futhi ngifuna nazi ngaphambi kokuba ngize ngazi ngisho nanoma yiliphi izwi ngalolo lo mbono ufika eminyakeni eyadlula niyakukhumbula lokho na futhi nalo njengoba lolo lunye belunjalo lushalela luyongena ngqo ezwini impela lapho lwalukhona nonkulunkulu uyayazi inhliziyo yami angikaze nakake ngicabange ngento njengaleyo futhi lwalulapha isikhathi sasedlule kunoma sicabanga heho lokho kukhombisa ukuthi luvele kuNkulunkulu ngokubani yabo lwenela kahle impela ezithembisweni zikaNkulunkulu kusukela kupheleni kokomlayezo Niyaqaphela qaphelani manje ngokumlayezo wesikhathi sokuphela lolu phawu empeleni uzembule zonke izimpawu ezisithupha kodwa angasho lutho ngolwesikhombisa lo phawu wesikhathi sokuphela uma luqala luyoba yimfihlo uqobo ngokweBhayibheli. Ngaphambi kokwazi lokho futhi kumbulani sambulo seshumi lokuqala kuya kwelesikhombisa lokuqala kuya kwelesikhombisa isahluko seshumi kwelokuqala kuya kwelesikhombisa ekupheleni komlayezo wengelosi yesikhombisa zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu ziyokwaziwa. Sisesikhathini sokuphela ukuvulwa kophawu lwesikhombisa. Manje ngaze kanjani na ngibona ngesuku ngesentela edlule sekwendlule iviki namhlanje ngenkathi ngakishumayela ngokuthi zithobe zithobe. Kumbulani uNkulunkulu usebenzana nezinto ezincane angiqondanga ukuthi yini ngempela okwakukhuluma ngayo futhi manje ngiyakubona kungendlela ethobe kabi. Ubungacabanga ukuthi into enjengaleyo ibingembulo kwiVatican noma kodwa ifika njengoJohane nje umbhapathizi ifika njengokuzalwa kwenkosi yethu esitebeleni. Uthuba uNkulunkulu usize kanjani ihora lisaduze. Amen. Silapha ohe. Manje ngiyalibona iqiniso lombono kaNkulunkulu izingelosi ezisikhombisa zingiletha zivela tshonalanga na zazivela tshonalanga zibuyela empumalanga zingiletha lapha ngalomlayezo kulobu busuku. Oh hey, manje iphimbo lalowo mdumo omkhulu nokuthunywa okwalethwa lapha kwembuliwe ukuthi lu futhi kwafakazelwa ukuthi beluku uNkulunkulu. Cabangani nje manje bengingazazi lezi zimpawu futhi zembulwe ngaleli viki. Ngabe noma ubani uke wacabanga ngalokho ngalezo zingelosi zilolu zingumlayezo owawuza lezo zingelosi zingibuyisela lapha ngalolo na niyabo. Kumbulani izithunywa zasikhombisa zasi izithunywa eziyisikhombisa yayi eqamile kimi. Ingelosi yesikhombisa yayibonakala kakhulu kimi kunanoma yiyiphi. Manje niyabo zazimi kanje. Manje sivule nje ukubani kaphele futhi ngangimi lapha futhi ngangivukela lezo zinge niyabo eyodwa isiqhubana sokuqala sezinyoni ezincane izimpaphe zonke zishayeke zehla niyazikhumbula na futhi zonke zandizela kasempumalanga nesixhubana sesibili zaziqame kakhulu izinyoni ezinkulu ngokuthi exaxa zazibukeka zifana namajuba amaphiko acijile zandizela kasempumalanga umntonzo oqala umntonzo sibili kwase kuthi okulandelayo kwakuyizingelozi futhi njenge ngangimikhona lapho nalokhu kuquma kwasuka futhi ngakibheke ngapha ngasetshonalanga futhi ziyafika futhi zavele zangiqukula phakathi lapho ngahamba ngaze ngayothi ngungale kokwazi kwami. Ngeyazo iza yayileyo eyayibukeka ixake kakhulu kimi yayileyo eyayingako sami ingaba kwesokunxele lapho ngangingene khona esincukwini kodwa ngibala kusukela ngakwesokunxele kuya kwesokudla yayingaba ingelosi yesikhombisa niyabo ize nginqamule. Manje khumbulani izithunywa ezisikhombisa. Niyazikumbula zivivane zedwala limhlophe zephupho likaJuna Jackson engali umusha kini na? Niyabo qaphelani ubusuku engasuka ngabo futhi ngi kwakukhona amaphupho ayisithupha afikayo futhi onke eqondene ngqo nento efanayo. Wase uqala-ke umbono wase ungithumele tshonalanga futhi uJunior wayebhekisisa ngenkathi. Qaphelani bukani ukuthi kuphelele kanjani. Manje ngingithemba futhi ngethemba ukuthi ninabantu niyaqonda ukuthi ngizama kubeka lo musa kuJesu Kristu ongumqalisi wakho konke nesizathu kuphela ningangizwanga neze ngikhuluma kanje ngaphambili empilweni yenu kodwane lihora liyasondela niyabo niyabo qabelani manje ukukwenza kuqiniseke kini ukuze kubethelwe phansi ngilungiselela kunishiya futhi angazi ukuthi ngiyo yapi ngifanele ngishumayele ivangeli kwezinye izindawo kodwa manje lokho ungahle uthi ngiluzwile lonke lelo hlobo lobuhlanya angazi ukuthini ngeke ngehlulela noma yimuphi omunye umuntu ngizophendula kuphela kuNkulunkulu ngalokho engingesingami uqobo kodwa sike sabakhona yini isikhathi esengake ngalitshela noma yini egameni lenkosi lokho kwakungesikho kuye yonke le minyaka na angekho omunye umuntu ongasho njalo ngoba ngangihlala njalo ngikusho ngendlela nje akusho ngayo manje ake ngilikhombise nje ukuthi lokhu kuqinisile impela futhi ngikuqinise manje khumbulani uma kukhona omoya noma umprofethi mina inkosi ngiyokhuluma kuye ngemibono futhi ngazise kuye ngamaphupho ukuhumusha amaphupho yilokho ujosefa wayekwazi ukuhumusha amaphupho futhi akhulume futhi abone imibono ngabe iqinisa lelo na manje aqabelani lokhu lokho manje ngekathi lokhu sekwenzekile ujunior waye emakhaleni olwalunesivivane esikhulukulu kanjalo futhi kwakunento ekuthize ebhale emadoleni futhi ngake mbule lokho kubantu kunjalo junior na cishe sekunyaka kwenzeka futhi iqabelani into elandelayo manje ngathatha luye uhlobo lwensimbi ngase ngisinquma futhi kwingaphakathi kwakuyidwala elimhlophe elalingalotshwe lutho kulo futhi ngalezo zikhathi ngaqala kuye entshonalanga futhi ngabatshela bonke ngathi ningaphumi niye entshonalanga hlalani lapha futhi nibuke kulokhu ngize ngibuye ngaye ntshonalanga okokuqhuma ngabuyela empumalanga nomoya ongcwele umusha lelizwi elingalotshiwe manje uma lowo kungeziyo uNkulunkulu somandla ngokupheleleyo ngifune nazi ukuthi kwini yini engizama ukuyisholo lokhu bangani na ngukunikhombisa ukuthi zisesikhathini sokuphela manje uma labo abanye esezwini ngokuphelele ncamashi kanjalo nalokhu ngokuphelele ncamashi nezwi silapha sisekupheleni bangani masinya kuzophela isikhathi izigidi zizolahlekelwa izimpilo zazo izigidi ziyoba njalo lezo manje ezikholelwe ekutheni zisindisiwe ziyobalwa ngokuthi zingukudla konyaka we-atom siphile eholeni lokugcina ngomusa kaNkulunkulu samandla ngosizo lwakhe kubantu bakhe ukuze babuke phambili ekubonakaleni okusheshayo kukaKristu kuze kube nini mfowethu Branham na mhlawumbe eminyaka engamashumi amabili mhlawumbe eminyakeni engamashumi amahlanu mhlawumbe eminyakeni eyikhulu angazi futhi mhlawumbe kuseni mhlawumbe namanje kulobu busuku angazi futhi noma ubani uthi bayazi banephutha niyabo abazi uNkulunkulu kuphela uyazi
now notice so help me by God
manje kabelani ngakho ngisize nguNkulunkulu ngikhuluma iqiniso ukuthi lezi zehlukaniswa ngokomoya kimi zihlukaniswa ngumoya ongcwele futhi ngazo zonke zazo kukhombe indawo yakhe ephephelini manje ukuthi lemfihlo enkulu yini elele phansi kwalolu phawu angazi angikwazi angikwazanga ukuqonda angikwazanga ukulusho ukuthi nje lu ukuthi nje lwathini kodwa ngiyazi ukuthi kwakuyileyo midume izikhombisa izizwakalisa ngokusondela endawonye ngqo nje ikabalaza izikhathi ezihlukene ezizikhombisa futhi lusombululwa kwenye into ethize engiyibonile manje ke ngenkathi ngibona lolo ngafuna ukuhunyushwa ngwandiza kwanqamula lapho futhi angikwazanga ukuluqonda kunjalo impela nebo yora akukabisilo lwalo impela kwamanje kodwa luya ngakuleso siyingilizi nebo kwenyuka ngokusondela ngakho into kini ukuba niyenze ngokukhumbula ukuthi ngikhuluma kini egameni lenkosi lungelani ngokuba nazi ukuthi sikhathisini into ethize engenzeka ngaso manje nqa lokho kufika JP nokuyilo lokho mhlambe kuyoqoshwe izinkulungwane ezishumi zabanga nibami kimi isizathu bazosho ukuthi umfowethu Branham uzama ukuzibeka yena futhi azenze yena inceku noma umprofeti noma into ethize bami kukankulunkulu ake nginitshele bazalwane bami leso yiziphosiso nginitshela kuphela lokho engikubonile nalokho kushiwo kimi futhi manje ye yenzani noma yini enifuna kuyenza angazi ukuthi ubani ozo ukuthi kuzokwenzekani angazi ngazi nje ukuthi leyo midumo eyizikhombisa ubambe leyo mfihlakalo amazulu nalithule wonke umuntu uyaqonda na kungahle kube yisikhathi kungahle kube yihora manje ukuthi lo muntu omkhulu esimbheke kuba avuke enkundleni kwangingathi akasukume enkundleni mhlawumbe le nkonzo ukuthi ngizame ukuthatha abantu babuyele ezwini ubeke isisekelo futhi uma kukwenzile ngizonishiya ngingasabuyi angeke kube khona ababili bethu lapha ngesikhathi esifanayo niyabo uma kunjalo uyokhula ngiyoncipha kazi kodwa ngibe nenhlanhla ngunkulunkulu ukubuka futhi ngibone ukuthi laluyini niyabo ngilubone lusombululwa kangako manje lelo yiqiniso futhi ngineqiniso ukuthi ngiziqaphelile izinto ebiyenzeka kuleli viki ngineqiniso ukuthi nimqaphelile leyo mfana mncane kaCollins lele lapho efa ngobuke busuku leyo encane intombazane nesifo sokuphelelwa igazi leukemia umbuzo kaNkulunkulu yeza futhi usuba kakhulu usuka kokuyisithombe uya kokuyikho ngempela njengoba kunjalo manje lokho bekungafanele kuba kubabindi abantu kusuka ekulungisisweni uya kungcweliseni uya embabathisweni kamoya ongcwele bese kuba lapha nebo sisondela kakhulu nje kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi Aliboni mfundisi bemethodist ukuthi umlezo wenu ukungcolisa wawungaphezu kwalokho uLuther akushumayelayo na nina amapentekostiyali aniwuboni yini umlezo wenu wombhaphathizo ungaphambili le kwalokho okwashunyayelwa yimethodist na niyazi ukuthi ngichaza ukuthini na jibela nqaba yezinto ezidubekayo nalokho kunjalo futhi uma ekhona umuntu edelela okungalungile nabantu besho into empela engamanga futhi engesile iqiniso ngiyakuzonda lokho kodwa ngiyalithanda iqiniso liqinile kunendaba ukuthi liphazamisa kanjani ngalendlela noma leyo ndlela uma liyiqiniso uNkulunkulu ekugcineni uyolikhombisa njengeqiniso futhi uma engakwenzi lokho ngolunyelwa lezi zinsuku masinya khona-ke umbono wami ubungalungile manje niyabona nje lapho engizibeke khona mina uqobo Kuyoba nini futhi Branham na ngeke kanitshela ngazi kodwa ngolunyelo lezi zinsuku uma singaphindi sibonane futhi kulomhlaba sizobonana ngaleya ezihlaleli sokwahlulela sika Christu futhi nizothola ukuthi kulelo kamelo izambulo sivela kuNkulunkulu njengoba nje zonke ezinye zazo lwenzile ukuthi zona enye yemfihlakalo yalolophawu isizathu lungembulwanga laluyimidumo izikhombisa ezokalisa amazi ayo futhi nanto ngokuphelele ngoba akukho lutho lwazi utho ngalo lwalunga lotshiwe ngisho ngakho sisesikhathini sokuphela silapha ngibonga uNkulunkulu ngezi lakhe ngiyambonga ngoJesu Kristu ngokuba ngaphandle kokumthumelela inhlawulo ngenxa yezono zethu sonke besiyoba sekukhumbucwini enkulu yesono singenathemba kodwa ngomusa wakhe ikazi lakhe lihlanza sonke isono njengeconsi lika inki nje ebhaketeni lesisu samabala eClorox awusophinde uthole uinki futhi Uma izono zethu zivunywa sifakwe egazini lika Jesu Kristu azizophinde zaziwe futhi uNkulunkulu uyazikhohlwa azikaze ngisho senziwe futhi inqobo nje uma lo mhlatshelo ulele lapho ngokubuyisana nathi khona ke yilokho kuphela yilokho nebo asise sizo izoni singamaKristu ngomusa kaNkulunkulu kumbulani ngesikhathi uqobo cishe besiyobababi njengoba sasilokhu sinjalo kodwa niyabo umusa kaNkulunkulu ubonakele kithi futhi yilokho obusenze saba yilokho esiyikho namhlanje abafowethu nodadewethu abangamaKristu Leli bekuyivike likhulu kakhulu kimi ngikhathele ingqondo yami ikhathele ngoba ngingine ngawo onke amandla ami engingawenza lento exakile iqhubeka nsuku zonke bengimangala ubuye kameleni futhi ngibe lapho imizuzu embalwa futhi ngibone into ethize engijikiza njengokupheleleyo futhi lapha bengingena lapho futhi ngicoshe amanothi ngicoshe izincwadi zikadokotela Smith u-Uriah Smith futhi bonke ababhali nayo yonke into futhi ngayifunda phakathi ngafunda phansi ezincwadini zabo ngithi manje nanti uPaul esithupha nanti uPaul esine manje ithini le ndoda na ibiyothi awu lwaluyilokhu lokho noma ukunye ngibuke ngapha bese ngithola enye indoda yathi lwalungu kuthi nokuthi futhi kwakubukeka sengathi njengi akusebenzi nje kahle niyabo ngaseke ngicabanga awu luyini inkosi na bese ngedla nginyuke kwiphansi lendlu sikashana ngigube phansi bese ngiguleka ngibuyele emuva bese ngicoshe ibhayibheli ngihlale phansi ngifunde ngiye emuva naphambili bese ke khona manjalo uma sengithule nantu lusombululwa nje kanjalo bese ke ngidumele ipheni masinge bela bese ngiyolubhala kanjalo noma yini engangiyibona futhi ngiyenza ngilubhekisisa kanjalo ngaze ngalubhala phansi bese ke ngithatha usuku lonke futhi ngehle bese ngilandela umkhondo walolu bese ngibone ukuthi lubophene yini kusukela phansi emibhalweni manje ke vivinyani konke yebo nginalo lolu lapha futhi ngiyacabanga manje baningi abantu ababane imibono kunabaningi babe sezambuleni uma kuphambene nezi kuyeke kanjalo kunjalo kuyeke kanjalo manje bese ke ngihambisa lolu ngisho naphansi kanje ngikwehlise kanje ngibhale phansi izinto ezincane lapha ngacabanga awu manje iclass lizojabula ukuza lokho ngoba kubopha lapha futhi kubopha lapha manje ake sibone kuthini lokhu lapha na yebo futhi ya nakho khona lapha niyabo bese ngilubuyisele ephepelini futhi ngibophe into phansi iviki lonke nanto emathephini nemukelekile kubo futhi ngikwenze ngakho konke okwazi kwami phansi kwenhlanganyelo yamaKristu umusa kaNkulunkulu kubantu bonke ngoJesu Kristu ngenze kwedlula konke bengikwazi ukuthi kanjani beningelinge lamaklasi amahle kuna wonke bekungekho umuntu obengahlala kahle kwedlula noma yini nonke ningele lapha ngeloku ala ngowe osukwini kwaze kwaba ngelesihlanu ngo buya kunoma yinini lapho bevula indlu yokukhonzela futhi baletha bangenisa abantu nime emakhazeni nime eqweni nenze yonke into nama nizungeze izindonga kwaze kwaba buhlungu imilenze yenu bengibabona besilisa behlala phansi bedetela besifazane bahlale phansi nabehlukene bebema kanjalo behle ezibezungezile ngacabanga nkosi konke leli bekuyivike imfihlakalo yonke into ibixakile kanjani nxa abantu beza ngibabone bezungeze ngaphandle emafasteleni yeminyango ngemuva bezungeze ngemuva ndawo zonke belalele futhi mayelana nokuba izikhulumi ngikude nokuba izikhulumi nginalobo buhlakani obungako ukwazi ukuthi angisizo ukuthi angisizo izikhulumi kodwa kungani abantu bahlale futhi balalele kanjalo na bakwenzelani na abezi ukuzozwa umuntu njengami kodwa bayeza ngoba kunento ethize kukho edonsela abantu kuyo niyabo kunento ethize kukho ebadonsayo njengoba umkami eme lapha emsamo futhi uyacula ngenkathi ngiqala bavele eMpumalanga nasentshonalanga bavele ezweni elikude ukuzodla idili nenkosi ukuzodla njengesimenya sayo zibusisiwe kakhulu lezi yihambi zibheka ubuso bakhe obungcwele buvuthe kukhanya kobuNkulunkulu abahlanganyeli ababusisiwe bomusa wakhe njengamatshana igugu emqheleni wakhe ukuba khanye kwangathi ningakukhumbula lokho ukuba yitshane liyigugu emqheleni kaJesu Kristu uPawulu wathi ebandleni ningamagugu amatshana ayigugu omqhele wakhe sifuna ukuba ngamatshana ayigugu omqhele kaJesu Kristu Asifuni, asikaze sibeke muntu kubo, nikhohlwa noma yini ngami, ngingumfo wenu, isoni esisindisiwe ngomusa, esingakufanele ukuphila, iqiniso impela lelo, angikusho lokho kuba ngizithobe, lokho ngamaqiniso, akukho lutho kimi, akukho neyodwa into ezwakalayo Nhlobo. Kodwa umusa kaNkulunkulu uvumele awama ahluphekayo amehla lufifi abuke ngaphesheya kwekhethini lesikhathi futhi ngibone lezo zinto ngaleya futhi ngiyabuya ngisengumfana ngangibathanda abantu ngangihlala njalo ngifuna umuntu ukuba ngithande futhi angikhulumise akukho umuntu owayekwenza ngenxa yegama lomndeni akukho umuntu owayengikhulumisa kodwa ngenkathi ngenza ukuzinikela kwami kuNkulunkulu manje-ke abantu bakithi bengama-Irish ngacabanga mhlawumbe bonke babe yiKatolika futhi mhlawumbe bekungaba yikho ngaya lapho futhi wayengandlela thize ngase ngehlele ebandleni lebhaptisti yokuqala futhi wayengeke indlela ngathi Nkosi kuzofanele kube ngandlela thize eqinisile nento ethize yathi yizwi ngilibambile lelozi bukani yonke imibono ndawo zonke usuke engabeka ngalo lelotshe umbingaleya ngase ngifaka lokho lapho ngabhala lapha ngikhombisa khona ngalokho kuse embonweni uqinise kuyisikhathi noma kungesise isikhathi ukuze ngakho konke ukubekezela nesifundiso ngokuba kuye kuba khona isikhathi abangayi kuvuma ngaso isifundo esiphilayo kepha ngokwezinkanuko zabo baya kuzibuthela ndawonge njengabafundisi benezindlebe ezibatshwayo futhi bafulathelise eqiniseni baye ezinganekwaneni futhi ngibonile leyo mithi emibili engama ngakuyo yenza leyo nto efanayo impela kunjalo futhi silapho nalokho kuqinisile futhi manje ungeke umbilani ake ngineluleke futhi ningasho ukuthi ngiyakubonga kunoma ubani Nhlobo ningasho nicabange lokho omunye umfundisi noma ukuthize omunye umuntu ofayo ukhona noma yini enhle ngaye isizathu angekho ngikhathala ukuthi ungubani akukho kuhle kunoma yimuphi umuntu kunjalo uma kunezicheke zonke zamacilongo zibekwe lapha nelinye lawo lizwakalisa umusic othize ngumuntu lawo macilongo ayizimungulu ngokuphelele ngumfo ongakhalisa icilongo owaziyo ukuthi uzokwenze njani ocosha icilongo icilongo ayihlanganise lutho nakho umsindo uvela ekuhlakanipheni ngemuva kwalo kunjalo ngakho wonke amacilongo ayafana bonke abesilisa bayafana wonke amakristu ayafana abekho abesilisa abakhulu phakathi kwethu asisibo abesilisa abakhulu akusibo abesifazane abakhulu zonke singabafowethu nodadewethu zonke siyafana kuba kakho ofanayo asisibo abakhulu omunye akenzi omkhulu kunomunye akukho nto Nhlobo ukwenza qhaba umnumzane kodwa sonke nje sizidalwa ezingabantu ningazami ukumusha izinto ningazami ukwenza noma yini engaphezu nje kokuphila impilo esondele ninika udumo nokuhlonipha kujesu kristu wonke umuntu yekuqonde lokho manje na amen nithandeni ngenhliziyo yenu yonke niyakwenza na ngiyamthanda futhi ngizomthanda ngiyamthanda Ngatukize uNkulunkulu ngabe wonke umuntu uyaqondisisa na
Does everybody believe
ngabe wonke umuntu uyakholwa na niyakumbula ngenkathi ngiqala ukuqala ubani okholwe ngesikuzileyo na ingalo yenkosi yembulele bani na ngabe wembulile kini umusa wakhe ukulunga kwakhe na amen khumbulani nje nimthande ngayo yonke inhliziyo yenu ngibele ekhaya manje ngizobuya lapha futhi inkosi Thanda lapha kuJune lulunye mhlawumbe uma inkosi kubeke enhlizweni yami mhlawumbe ngesinye isikhathi ngaleli hlobo kuse eli njengoJune noma ndawo ndawo mhlawumbe kuse eli enkwindla uma inkosi ilibala ngithanda ukubuya bese ngihlele ubuye busuku obuyizikhombisa bamacilonga izikhombisa ukugcina ningakuthanda lokho na ningakuthanda na Nizongikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzongisiza na kulungile ngize ngibonane nani futhi kumbulani leli culo lidala limnandi ya mthanda Manje ngifuna ukhothamisa ekhanda lakho ngifuna ukunikhulekela ngaphambi kokubomelusa nikhulule ngifuna ukunikhulekela
Our heavenly Father may the people Lord understand which I'm sure that there's
Baba wethu sezulwini kwangathi abantu inkosi bangaqonda kungukuthi ngibenzekile ukuthi kukhona abanye ongaqondi kodwa baba kwangathi bangayazi impokophelo futhi kwangathi bangaqonda baba ukuthi ngumusa wakho kubu ukuthi lezi zinto ziyembulwa futhi ngifuna ukubonga inkosi ngolwazi lokwazi lezi zinto zembulekithi
And I pray for everyone that's here.
Futhi ngikhulekela wonke lapha, wonke othamele lemihlangano, uma kuba khona abanye ongakholwa, kwangathi inkosi bangaba amakholwa.
I pray for
Ngikhulekela bonke abazoza imilayezo ngetheyipu futhi uma wehla okungukuthi uyokwehla akungabazeki emakhaya nezindawo zabangakholwa abaningi bayokwehluka kodwa baba ngikhulekela ngamunye ukuthi ngaphambi kokuba bashe noma yiliphi igama lenhlamba ukuthi kuqala bangahlala phansi bese behlole imibhalo ngalokho kushiwoyo bese besho kuwe ukuthi baqotho ngempela futhi bafuna ukwazi ukuthi leli iqinise noma cha futhi ngiyabakhulekela baba futhi ngikhulekela laba abamenga sezindongeni abamenga phandle abahlale ezimotweni zabo abantu abancane nabo bonke obephakathi futhi nje bonke babo nkosi ngiyabakhulekela Futhi ngikhulekela ukuthi imikhuleko yami izophendulwa ukuthi uzobabusisa kuqala Nkosi baphe bonke ukuphila kuphakade ngikhulekela ukuthi akuzi kuba bikho noyedwa wabo olahlekayo hayo yedwa Futhi manje baba sazi ukuthi lesi sihlakalo sikhulu siyoba nini kodwa uma sibone lezi zibonakaliso zibonakala nezenzeko zangokomphalo kufutumeza inhliziyo yethu ngaphezu kwesilinganiso futhi ngiyakhuleka baba kuNkulunkulu ukuthi uzosisiza Ngikhulekela ukuthi uzomsiza umelusi wethu othandekayo umfowethu Neville menze inkosi acwale umusa futhi acwale amandla nanokuqonda ukuze akwazi ukuthatha lokhu kudla okubekiweyo futhi aphe izimvu zikaNkulunkulu Nkosi ngikhulekela ukuthi uzosusa kugula kithi kwangathi kungafezeki ukuthi nxa abantu begula ukuthi bayokhumbula ikazi lenkosi uJesu elikhona nelenele konke libekwe ealtare kwenza ukubuyisana futhi ngikhulekela ukuthi bazophiliswa masinya Futhi ngikhulekela ukuthi uzodedisa amandla kaSathane kubo ukuba thena amandla noma ukuzama kubenza benze izikoloze noma nje udedise wonke amandla esitha Nkosi singcwelise ezwini lakho siphe khona Nkosi Manje-ke Nkosi ngikhulekela ukuthi uzongisiza ngiqala ukufiphala Nkosi ngiyazi izinsuku zami ngeke zisaba ziningi kakhulu futhi ngikhulekela ukuthi uzongisiza kuba ngibe ngoqinisileyo Nkosi futhi ngithembeke futhi ngibe qotho ukuze ngikwazi ukuthwala umlayezo ngiwise kude njengoba ugcotshelwe mina ukuba ngiwuthwale futhi uma sekufika esikhathini sokuba ngilale phansi bese ngehlela emfuleni namagagasa aqale kungena wo Nkulunkulu kwangathi ngiyakwazi ukunikeza le nkembe endala komunye umuntu oyokwethembeka ngayo Nkosi futhi ozojwala iqiniso siphe khona Nkosi futhi kuze kube yileyo nkathi ngisize ngiqine futhi ngibe nempilo nokuba nesibindi Siza ebandla lami sibuzise ndawonye Nkosi singabakho siyezo manje ukuthi moya wako phakathi kwethu sikhole ukuthi uzophendula imikhuleko yethu ngokuba sizinikela kuwe nezilwakho ukuba sikhoze zonke izinsuku zethu phezu kwalomhlaba egameni lendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu umsindisi wethu othandekayo ngenkazimulo yakhe amen ya Kulungula nibusise. Ya mthanda. Ngaye yonke inhliziyo yami. Ngoba wangithanda kuqala. Kulungula busise futhi nebini. Sale sicotsheni somsebenzi.
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, I don't want this message sent out the way it is. After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25, 1963.
Kuyoba yinto enhle ukuthi akugazi lutho ngalo ngoba ukuba azi khona ke ubeyo zifanisa nalokho lawo amaqhinga akhe kwenzeni izinto ngakho ke uNkulunkulu ulwenze lwacasha kakhulu emhlabeni wonke ngisho nasezulwini ukuthi akukho ndlela yokunuqonda kuphela njengoba uNkulunkulu eyolwembula qobo lwakhe Manje ngifuna niqaphele kulobu busuku ukuthi ophawini lwesithupha kwakukhona inhloso ekathathu yophawu lwesithupha kwakukhona inhloso ekathathu yabagibeli bamahashu bekunenhloso ekathathu kuzo zonke lezi zinto esibuyisela kokuthathu nesikhombisa futhi niyabo izimpawu ezisikhombisa izitshe ezisikhombisa kanjalo njalo manje ezithathwini nezikhombisa yinombolo kaNkulunkulu ezibalweni zakhe zokwembula izwi lakhe Manje niyaqaphela njengakuku kubagibeli manje kwakunemahashi amathathu aphumayo elinye lawo kwakungelimhlophe elinye lalingelibovu elinye lalingelimnyama kwasekuthi ke ehashini lesine ngani onke lalicutshwe ndawonye niyabo inhloso ekathathu Manje uNkulunkulu wenza into efanayo, uNkulunkulu wenza okufanayo ngenkathi ethumela ingonyama yakhe okwakuyizwi lakhe ukulwa nomphiki uKristu. Bese ke sithola ukuthi wathumela inkabi ngesikhathi sesikhathi sokuhlupheka, isilwane somhlatshelo, nakulesi sikhathi sokuhlupheka yilokho kuphela abantu ababengakwenza, kwakungukusebenza nje isigqila futhi bazinikele babe ngumhlatshelo. Bese-ke sithola ukuthi onyakeni olandelayo okwakungunyaka wabaguqulu, uNkulunkulu wathumela ukuhlakanipha komuntu, ikhanda elinjengelomuntu esidalweni okwakungamandla phuma kubaguquli. Manje niqaphelile na wonke kumangalisa abantu balezi zinsuku besaphila futhi ekuyendezeleni njengoba kwakunjalo onyakeni wabaguquli, ngoba nje bakubona ngendlela ebufunisi yokukubuka, bakubona ngendlela amakolishi elikufundisa ngayo. Leyo kwake kwaba yindlela kaNkulunkulu, kodwa siphile sedlula kulokho. Manje sesisonyakeni wokhozi, isambulo esizokwembulwa yonke into. Manje qathanisani lokhu nesambulo isahluko seshumi ivesi lokuqala kuye kwelesikhombisa, futhi sizobona lapha kulesi sambulo, isambulo lapha seshumi lokuqala kuye kwelesikhombisa, ukuthi ngezinsuku zokubethwa komlayezo wengelosi yesikhombisa kwakungu kuqeda nya zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu. Manje siyajola futhi kulokhu ukuthi uPawulu esithupha manje luvulwa lwalungo lwenhloso kathathu. Manje lapha kwakuyizinhloso, into yokuqala yenge ukuthi intombi iyelele yayidingeka yedlule esikhathini sokuhlupheka kokuhlanjululwa, yadingeka ihlanjululwe izono zayo zokungakholwa nokwenqaba umlayezo. Lokhu ikwenze ngesikhathi sokuhlupheka. Siyabona ziphethela ngapha esambulweni sesikhombisa, phakathi kwesahluko sesithupha nesesikhombisa lapha, ukuthi yayikade ihlanjululiwe futhi yayikade inikwe izingubo zayo zinde. Manje ayisuye umlobokazi kodwa yibandla. Abantu abamsula abangabanga nalo ithuba mhlawumbe ukwemukela umlayezo noma ngenye indlela ukuthi baphuphuthekiswa yilabo abaprofeti bamanga, futhi abalitholanga ithuba, futhi nokho baqotho ngempela enhliziyweni, futhi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yabo, futhi lapha bayahlanjululwa ngalezi zikhathi. Ngiyakuqaphela ezinye izikhathi zokuhlambulula lokho kungokuka Israyeli uma eqoqana, lokho ukusonga kwesibili. uNkulunkulu uhlambulula u-Israyeli esikhathini sokuhlupheka ezigidini eziyoqoqana, lapho kuyoba nezinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane futhi bayohlanjululwa. Futhi uNkulunkulu uhlambulula u-Israyeli, qaphelani, kunomhlaba wonke ozohlanjululwa, kuyoba nento ngangokuthi inyanga, izinkanyezi nayonke imvelo iyohlanjululwa. Niyabona ukuthi kuyini na? Umhlaba uzenza busha ngokuhlanjululwa, ulungele isikhathi seminyaka eyinkulungwane. Isikhathi seminyaka eyinkulungwane siyakhuphuka, futhi niyabo noma yini enokungcola kuyo izohlanjululwa ngesikhathi soPawulu esithupha. Manje niyaqaphela na ekuvulweni kwalolu Phawulu esikhombisa, futhi lusemfihlakalweni kathathu lolu ngine ngizokhuluma, futhi ngikhulumile ukuthi yimfihlakalo yemidume esikhombisa, imidume esikhombisa ezulwini iyosombulula le mfihlakalo. Kuyoba khona impela kufikeni kukaKristu, ngoba uKristu wathi akekho owayazi ngenkathi ebuya. Ngiqaphelile ngenkathi amaJuda embuza lokho na, yazini, ngenkathi siqhathanisa umbhalo lapha noMathewu amashumi amabili nane nezimpawu ezisithupha, uPawulu esikhombisa lashiywa ngaphandle, ngoba yabo uKristu wathi uNkulunkulu kuphela wayazi, hhayi ngisho nezingelosi, akumangalisi, lwalungalotshiwe ngisho yabo zathula, akukho okwenzekayo ngaleyo ngathi, izingelosi azilwazi, angekho waziyo ukuthi uza nini. Kodwa kuyoba khona amaphimbo ayizikhombisa lemidumo ayokwembula isambulo esikhulu ngalezo zikhathi. Ngakho ngiyakhola kithina uma singalwazi, futhi uma luyikwaziwa kuze kube yileso sikhathi, kodwa luyokwembulwa ngalolo suku ngehoro kufanele kwembulwe ngalo. Ngakho into kithi ukuba siyenze ngokuba sihlonipha sihloniphe ngokuzijoba phambi kukaNkulunkulu futhi simkhonze futhi senze konke saziyo ukuthi kwenziwa kanjani futhi siphile ezinhle izimpilo zamaKristu. Lapha manje sitshela ukuthi uPawulu esithupha luvulelwe thina siyalubona futhi siyazi ukuthi lelo Pawulu esikhombisa lungeke lephulelwa umphakathi kuze kufike lelo hora. Manje kwakunesinye isizathu ukuthi uNkulunkulu avumele leli amaphimbo ayisikhombisa adume ngoba lufanele lufike yabo ngokuba sithole ukuthi uKristu iwundlu wathatha incwadi esandleni sakhe wase embula lolo Pawulu esikhombisa kodwa yabo yimfihlakalo efihliwe akekho olwaziyo kodwa lulu uhambisana ngona lokho akusho akekho owaye yokwazi ukufika kwakhe babengeke bazi futhi ngemfihlakalo yomdumo wesikhombisa ngakho niyabo kuxhumene ndawonge lokho okungako sinokuluqonda namhlanje ngoba konke okunye kwalo kusombululwe konke kodwa lokhu akusombululiwe kodwa ngihleze kameleni lami futhi ngezwa lokhu noma angikuzwanga njalo kodwa ngibone lusombuluka kule midumo yesikhombisa. Manje lokho kungukuthi singahamba sigcine lapho khona lapho futhi manje ngithemba ukuthi nonke nizomkhonza uNkulunkulu futhi nenze lokho kulungileyo futhi nimthande yonke impilo yenu futhi nimkhonze futhi uNkulunkulu uzokunakekela konke okunye. Manje sine ekupheleliseni lapha manje ngomusa kaNkulunkulu zonke izifihlakalo zezimpawu ezisithupha obekunamekwe ngophawu futhi siyakho onda futhi siyazi lapho ukuthi uPawulu esikhombisa aluzi ukwaziwa emphakathini. Manje ukufika kwakhe ngehora lokufika kwakhe nxa kubhujiswa komhlaba niyazi washo lapho siyoba yini sibonakaliso sokuphela kweze na kumaJewu amashumi amabili nane lapho abambuza khona lo mbuzo yohlela kulokho washo ngo-Israyeli eqoqwa njengesizwe evesini lamashumi amathathu nanye likaMathewu amashumi amabili nane amashumi amathathu nanye kodwa manje ke wasuka waqala ngemifanekiso niyabo. Manje ke nibona ifundani umfanekiso womkhiwane ngani ubona uhlume imiqumbe yawo ngani niyazi into yasahlobo isiseduze bese kuthi ke ngani ibona lokhu kufezeka khona ke nazi ukuthi isikhathi sesiseduze niyabo uIsrayeli eqoqana ekhaya lakhe lendabuko. Kodwa niyaqaphela washiya isambulo salolu Pawulu esikhombisa futhi lapha ngenkathi uPawulu esikhombisa ngenkathi eluvula walushiya futhi niyabo ngakho siyabona ukuthi luyimfihlakalo ephelele ngakho ke ihora alikabi silo olemfihlakalo ukuba yaziwe ngakho ke siselapha nokunye kwalo kuyokwaziwa lapha nje ngesikhathi uJesu esebonakala emhlabeni futhi ezela umlobokazi wakhe kumbe noma ngabe kwenzeka ninga leso sikhathi manje kuze kube yileso sikhathi asikhuleke sonke nje siphile ezinhle eziqondile izimpilo zamaKristu sibheke ukufika kwakhe. Futhi manje uma le tape kungenzeka iwele esandleni sabanye abantu ndawo ningazama ukwenza izimfundiso ezingacacile kukho into kuphela eniyenzayo qhubekani nje nikhonze uNkulunkulu ngoba le mfihlo enkulu inkulu ngakokuthi uNkulunkulu wayengenakumvumela ngisho noJohane ukuba alulobe lwaduma kodwa uazi lokho esithembisa ukuthi luyovulwa kodwa kuze kube yilesi sikhathi aluvuliwe. Futhi manje siyabonga kuNkulunkulu ngalokho sibonise khona kade ngihlezi kameleni phezulu lapho izinsuku eziyisishiyagalombili nomlayezo ngisanda kuqeda nje ukuchaza kini abaningi benu lapha bazoqonda futhi ngethembise ukuthi bekukhona into eyenzekayo ngokomoya ngazo zonke isikhathi ebengiqinisekile ukuthi benikugetsha futhi nakho okuyikho ngokuqinisekiswa uqobo kwalokhu ukunyusha kwemibhalo kuthunyelwa nguNkulunkulu. ngoba ngaphambi kokuba ngisho singene kulo futhi ngizizwe ukuthi angiye njengalanga inkosi yangibonisa umbono ngoluyo usuku cishe ngeleshumi ngqo ngokunye ukuza futhi ngiyafika futhi ngakuchaza lapha ukuthi ngangikubonile ngangingazi ukuthi kwakuyini kwakuyizixuku sezingelosi esizikhombisa sizokukhumbula lokho nizokuthola ethephini ethiwa sikhathi sini mnumzane na awu manje yilo Loko impele nikubonayo manje izingelosi ezisikhombisa ngangisentshonalanga ngiyakhumbula izithunywa ezincanyana zaye empumalanga izithunywa zesibili amajuba izinyoni ezithe xaxa kancanyana zaye empumalanga ngaseke ngibheka zazinami ngaso zonke isikhathi lowo kwakuyilowo mdonso wokuqala nowesibili manje wesithathu wavele entshonalanga ushanela uyaphambili ngelikhulu ijubane lesabekayo zangiqukula Loko wabungu kubuyele empumalanga nemfihlakalo yezimpawu ezisikhombisa njengoba kwasho nje ephusheni lika Junior Jackson inkosi eyangivumela ngimumushele lona lapho kwingaphakathi lalezo zivivane kwakunetshe elimhlophe elalingabhaliwe Nalezo zizathu ngathi ke ngiye entshonalanga ukuxhumana nalena umnilayezo wezingelozi ukuba ngibuyele lapha ukulwembula ebandleni khumbulani ngathi izinto ezilandelayo ezenzekayo ziyoba lapha ebandleni lokho kunjalo impela nje enye into ngifuna niqaphele ukuthi kwenzekeni futhi uma nilalela i-tape yalona othi zigadizini mnumzane na ngizoqaphela ukuthi ingelosi eyodwa yayiqamile impela kimi zonke ezinye zazo nje yayibonakala ijwelekile kodwa le ngelosi yayiyingelosi eqamile yayingakwesokunxele sami esixukwini esimweni sezivivane futhi kumbulani kwakusezivivaneni lapho idwale limhlophe elaliyimfihlakalo lalingabhaliwe nezingelosi zangithatha zangifaka kulezo zivivane sazo uqobo izimfihlakalo zikankulunkulu zaziwa kuphela kuzo futhi manje zona sasiyizithunywa ezazize ukuzohumusha lezo zivivane noma leyo mlayezo wemfihlo yalezi zimpawu ezisikhombisa kulele phakathi kwesivivane Manje ingelosi yayingakwesokunxele sami yayingaba ngempela ngeyokugcina noma ingelosi yesikhombisa ukuba besingazibala kusukela kwesokunxele kuye kwesokudla ngoba yayingakwesokunxele sami mina ngiyibuka ngasentshonalanga yona iza ngasempumalanga yayingaba ngakwesokunxele ngakho lowo kwakungaba ngumlayezo wengelosi yokugcina egqame kakhulu Kumbulani ukuthi ngasho kanjani ukuthi yayinelayo ibhekise ikhanda layo emuva nawayo amakhulu amaphika acijile nokuthi yandizela kanjani kimi ngo manje lolo loluphawu lesikhombisa isalokhu iyinto eqamile futhi izi asazi ukuthi iluyini namanje ngoba aluvunyelwe kwephulwa kodwa manje ngamunye wenu emhlanganweni ukuqaphelile lokho ukuthi le kungumhlangano onjani nje sonke umuntu ubebonakala nje kugcineni ngokwesihlalo sabo nawo wonke umuntu emi ezungeze lapha ngelokuqala lesibili inqonto mbama elindele iminyango ukuba ivuleke bese enyukela lapha ngaphambili bemi bezungeze izindonga izitho ezinenkwantu nayo yonke into Kuyini na bekungumoya ngwele uthumela phansi lezi zithunywa futhi kade zilembulela thina bese kuthi ke qaphelani ukuthi luhlangane kanjani okwesisila sejuba nezimpela bese kuthi ke kunezisa nonke ukuthi leli iqiniso yakusho ngaphambili cishe sekuyizinyanga ezimbili manje noma ngaphezulu ngaphambi kokuba kuze kwenzeke lokho ngenkathi ngiye entshonalanga ngingalwazi ngibuyela lapha nokuhunyushwa njengoba ikunikezile Manje ukumbulana emolweni ayizange ngitshele lutho ngenkathi ngenyusa ngake saba ngesaba ukuthi ingangizofa ngibulawe eqhumeni yabo zazingena ukwenza ukuhunyushwa kufika njengoba ngangiludinga lokho kwakusekamelweni futhi ngalunikeza njengoba ilunikeza manje neboba ngani imibono awehluleki ihlala njalo iphelele iqinisile nje ngempela manje umbono uhlanganiswe nezi uhlanganiswe nomlando uhlanganiswe neminyaka ebandla nakho konke uhlangana thaqanda wonke ngakho bengingasho ngeqiniso ukuthi ngokwazi kwami kodlula konke nangokwezi likaNkulunkulu nombono nesambulo ubunyushwa ngakho ke kunguisho kanje inkosi manje kwangathi inkosi nganibusisa nonke ngamunye kakhulu impela njengoba sima manje futhi sicula lelo limnandi icula lidala lebandla uNkulunkulu elibusise ngamunye amen uNkulunkulu elibusise ngiyamthanda ngayo yonke inhliziyo yami Goba wanja ndakuta Ngunkulunkulu akubusise mfowethu nevile Sale sicotsheni zomsebenzi